Thank you, Brother Blishbrook. You may be seated.
See my glory. Yea, thou shalt behold those things which thou hast desired. And the Lord thy God shall be real unto thee if thou wilt but open thine heart and believe. For now saith the Lord, thou shalt also behold my radiance, and the anointing of my spirit shall be upon thee. Rejoice therefore and be strong, for I am in the midst of those who worship me.
Ngiyabonga mfowethu, ningahlala phansi. Amen, amen.
In thy midst those things which thou hast heard of, and thou shalt run with the story, yea, even unto others who know not. For this is an hour of good tidings, yea, bear forth far and near the message of my power. Thou shalt also receive of my spirit a fresh anointing, and thou shalt not fear to do these things.
Amen.
Makabongwe uNkulunkulu. Amen. Kuyinto enhle kanjani kulobubuso kukuzwa lokho kushiwonga phambi nje kokuba singaphambi kokuba ngize ukuzokhuluma nani.
God promised us that he will give us a fresh anointing.
uNkulunkulu uyasethembisa ukuthi uzosinika ukugcotshwa kusha, ingakho sihlangene lapha, ingakho lo mhlangano ubizwa. Impela ngikuthatha lokhu njengenhlanhla enkulu kuba lapha kulobu busuku kuhlangana naleli bandla futhi lezi zikhonzi nomngane wami omuhle umfowethu mo umkakhothandekayo nomndeni wabo nayo yonke imindeni yenkosi ebuthanelele sikhathi senhlanganyelo ijubhili, sibuthana ngasezwini likaNkulunkulu nangasezindumisweni nokukhonza kwabantu bakhe. Futhi impela ngiphuthelwa ukuthize ngokungabi khona lapha ukuzwa umfowethu ekhuluma ngokuthululwa ekuqaleni kokuthululwa kukamoya ongcwele ku-Azusa Street eLos Angeles. Futhi ngithumele indoda eqopha amatheyiphu ngaphambili umfowethu Satmani olapha ndawondawo ukuqopha umlayezo kulokhu kusa ukuze ngikwazi ukuwuzwa. Futhi sishayele izolo ebusuku sadlula esiphephuweni sizama ukufika kodwa sikugejile futhi sikhathale kakhulu. Kwadingeka sime eLittle Rock cishe phakathi kwehora leshumi nambili nelokuqala ngqu futhi silale esikhashana. Ngilale kwaze kweqa namhlanje kuseni, ngakho sithe kukhathala besimatasatasa impela futhi silungiselela manje ukuya phesheya kwezilwandle nokunye nokunye, ngakho besikhathele kancane nje. Futhi kodwa ngiyazi ngizokuthokozela ukuzwa lomlayezo walokhokho ngaleso sikhathi. Ngesinye isikhathi enhle eCanada ngaba nenhlanhla yokuzwa umfowethu mo efunda indaba futhi bengihlala ngizibuza ukuthi leyo ncwadi yashonaphi. Bengifuna ukufunda lokho mayelana nobuhlungu benhliziyo nokukhala kwalabo bantu ekuthululweni kukamoya ongcwele kwasekuqaleni. Ngikholwa ukuthi omunye wabo walahlekelwa ngumntwana omncane noma ukuthize kwadingeka enze engenalo ngisho ibhokisi lokumfaka. Kwadingeka kuyosikwa amabhodi futhi kwenziwe ibhokisi lomngcwabo futhi uhi benqatshwa kanjani abantu, kodwa nokho ngokukholwa okungafi waqhubekela phambili ukuze abone ndlelikhulu namuhla osekulikhiqizile. Ngikhombisa ukuthi ukukholwa kungenzani. Ngicabanga ukuthi uma umuntu eke eqiniseke enhliziyweni yabo futhi enokuthile ukukholwa okungabambelelisa okwehange kukho, abafanele neze bayeke noma ngabe behlulwe kangaki, bafanele baqhubeke. Niyazi kokunendoda ngesinye isikhathi eyifuna kubhala yacabanga ukuthi yayingabhala imicu yamahlaya. Akekho owayezo kwamukela ikhono lakhe futhi kugcineni waqala ukubhala izincwadi zomhleli zebandla. futhi waphuma eGalaji elidedlana ligcwele amagundane futhi wazama ukubhala ezinye izindaba futhi akekho owayezwa zamukela. Futhi wonke amaphephandaba azenqaba athi wayengenalo ikhono kodwa nokho wayekholwa ukuthi wayenalo futhi waqhubeka futhi waqhubeka. Futhi waqala ukuqaphela okuyinqaba kwegundane elithile elincane elalisegaraji futhi kulapho indaba kaMickey Mouse yazalwa khona futhi uWalt Disney manje izigidi nezigidi zamadola ukuthi inkampani yakhe nanoma yini anayo ibiza lokho ngoba wayekhona ukuthi kwakukhona ukuthize kuye okugqumisa okomthambo. Futhi uma umuntu engakwenza lokho ngokwemvelo kuthiwanike ngomuntu ogqumiswa okomthambo ngomoya ongcwele okholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuzuza ngempumelelo kwakhe kulethwe kubantu futhi uzohlala nombhalo na. Ngilindele kuleli viki imvuselele emphefumulweni wami uqobo. Ngitshele umkami Zolo lapho ngizwa izindaba ezinhle futhi ngagijima ngaya ngale ngase ngimgaxa ngamemeze kakhulu. Ngikhululekile ngase ngiphuma ngangena ekameleni ngaqala ukukhala izinyembezi futhi ngathi uyazi ngifuna uNkulunkulu anginike imvuselelo kwemina uqobo. Ngathi cishe iminyaka emihlanu ngiminyaniswe ngaphansi komthwalo omkhulu okhululiwe manje futhi futhi ngacabanga ohi ngehlela kwamfoti Jacko futhi ngibe nakho konke abantu bangikhulekele ukuthi ngizoba nemvuselelo phansi kimi uqobo. Ngidinga ngempela ngicabanga ukuthi sonke sizizwa ngaleyo ndlela kakhulu. Tidewetu anajini ngiyalo chakasela ngempela lolo dadjana olubhalile kakhulukazi kuleso sigqoko esincane. Ngingathanda ukulubona lolo. Ngibonga kakhulu kubona udidewethu monga apha ngazi ukuthi ubegula isikhathi eside noBhili wangitshela ukuthi uthathe indawo esikhashaneni esedlule ezansi lapha ngento ethize bekungubufakazi bomusa kaNkulunkulu amandla akhe okuphulukisa. Futhi phakathi nesikhathi kuleli viki inkosi Thanda sifuna ukuba nezinkonzo zokuphulukisa sikhulekele abagulayo futhi sihlose ukwenza lokho futhi sikhulekele wonke umuntu ozela ukuzokhulekelwa futhi silindele ukuthi uNkulunkulu asinike okunye ukuthululwa kuka-Azusa Street. Futhi ngakho manje ngiyakwazi nibe nakho bengicabanga ukuthi imvuselelo noma umhlangano oqale izolo kodwa ngithola ukuthi ubuqhubeka kusukela ngesonto elidlule ngiyakholwa. Ngakho ngiyazi ukuthi nibe nezikhulumo ezinkulu lapha futhi sibonga kakhulu ngokuthi umhlangano unalokhu kufikile kulesi simo sendawo kulobu busuku. Bekufanele kube nzima kakhulu kucabanga ngento ethize ongayisho ezethameleni ezinjena ezemukelayo nomoya usuvele ulapha. Ngakho uhamba nje ungene kuwo kuzokala kukahle ngempela ukwenza lokho. Futhi ngiyabonga ukuthi njalo ngithola lokho lapha kuleli bandla okwamukelwa okukahle kukamoya ongcwele. Manje kule bantu abamile nangaphandle futhi bekukhona ngenkathi sedla bebedla benza umugqa obuyele emuva bona akukho ndawo yokungena esitezi esiphezulu noma esingaphansi ngovulanda basesitezi nezinto. Ngakho sizozama ukusheshisa nje ngobusheshsha okungenzeka futhi kulobu busuku sikhulume nani isikhashana bese kuthi ke kusase kuseni kukhona isikhathi esabelwe ngiyakholwa kuseni. Futhi ngingeniqinisa ukuthi wonke umuntu ofuna ukuba lapha kusasa ntambama umfoti Jack uzophendula imibuzo. Ngithe umfoti Jack ukuthiwani ngalokho na? Wathi nginayo impendulo kodwa angazi ngombuzo ushilo. Ngakho ke ngiyajabula impela ukuthi umthwalo uphezu kwakhe ukuthi aphendule imibuzo. Manje siyajabula ukuthi sihlale sithanda ukuhlangana futhi sixoxe futhi sibele sikhathi simnandi sihlanganyelo futhi lokho kuyikho. Kodwa manje ake sizinze manje imizuzwana embalwa ohlangothini yoluqotholo lezi zinto. Sazi ukuthi sonke simasha siyanga sekupheleni usuku nesuku. Bengicabanga ngalokhokho omdala lapha bangaka babekhonza naye ku-Azusa Street asebevele bawuwelile lowo mfula. Ngelinye ilanga abanye bethu uma inkosi ilibala siyobe sikhuluma ngemihlangano eShift Report ngeJubilee sizoweliswa abaningi sifanele sikhumbule ukuthi sifanele sikwenze. Ngakho-ke kusifanele ukuthi sithathe zonke izinyathelo zokuphepha sikwazi ukubuya futhi siphinde sizame futhi sifanele sikwenze manje ngakho lapho ngiza ezethameleni ngilokothi ngizame ukuza ukuzojabulisa ezithameni. Angikaze ngibe necalala lokho ngizela ukuzozama ukwanelisa uNkulunkulu futhi ngezinye izikhathi ngingasho izinto futhi zingancinza noma zilimaze kodwa angikuqondile ngaleyo ndlela. Sidinga kuhlala neqiniso nalokho kulungile nokubona umoya ongcwele wehla ukuzoqinisekisa lokho ukuthi kunjalo futhi yilokho sonke sikufunayo. Manje ngaphambi kokuba sifunde umbhalo ngithanda ukuba nje sikhothamise amakhanda ethu futhi okwe izwi lomkhuleko. Nkulunkulu wethu sisondela esihlalweni sakho sobukhosi kulobu busuku egameni lenkosi uJesu. Ukukhuluma nje igama kwenza ukuthile kithi ngokuba liyathandeka futhi siyenyuka manje sikhuphuka sisuka kulesi sakhiwo sincane lapha siya ngale esiqongweni sesakhiwo ngale kwenyanga izigangezi singene ebukhweneni bakho nase-altare lakho elikhulu legolide kubeka ukukholwa kwethu nezicelo zethu phezulu lapho nomhlatshelo wethu inkosi uJesu. Futhi siza egameni lakhe sazi ukuthi wathi uma nicela uthi kubaba egameni lami ngiyakuninika lona. Manje siza kuqala kuvuma izono zethu namaphutha ethu nakho konke okungalungile. Uba ningi kakhulu ababo Nkosi ukuthi bayabaleka kodwa nje sincusa umusa. Futhi sizocela Nkosi ukuthi kulesi sikhathi esikhulu senhlanganyelo ukuthi uzobuyela kithi ngokuthululwa okukhulu kwezibusiso zakho futhi phezu kwabantu bakho. Njengoba sibone bomnyama buzinza nehora lisondela futhi sibone amabandla enwebeka eqhelelana kulinye nelinye ngehora siphila kulo.
Draws close again, Lord, with the bonds of
fellowship. Sizondeze futhi Nkosi ngezibopho zenhlanganyelo ngasezwini nangakumoya.
May there not be a person that's anywhere.
Kwangathi kungabi khona umuntu oseduze ngaphakathi noma ngaphandle kwalesi sakhiwo kodwa lowo ozozuziswa kulobu busuku ngokuza kwabo lapha. Sengathi bangafika ngezinhliziyo ezivulekile futhi sengathi thina esikhulumayo singakhuluma ngezinhliziyo ezivulekile sengathi sonke singazinikela ngokuphelele kumoya ongcwele ukuze asithathe futhi enze intando yakhe. Sikubonga ngokuzithoba okukhulu ngomlayezo onikezwe emizuzwaneni yembalwa edlule ukuthi sizizwela phansi ezinhliziyweni zethu ukuthi sinesithembiso manje ukuthi uzosivakashela. Futhi sibheke ngabomvu kulokho Nkosi njengabantwana abanikwe isithembiso. Busisa izwi ukufundwa ungcwelise izindlebe ezizwayo nephimbo elikhulumayo futhi ubuyisele labo abazulazulayo le babuyele emhlambini nalabo abasele phakathi bakhuthaze labo ukuba baqhubeke. Phulukisa wonke umuntu ogulayo uNkulunkulu kwangathi kungabikho muntu obuthakathaka phakathi kwethu kulobu busuku kodwa ozophulukiswa ngobukhona bakho. Sengathi singaqonda ukuthi lokhu yilokho esikhuluma kukho nesikuzwa kusiphendula akusiyo inganekwane kodwa kungamandla okuvuka kwenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu ohlala phakathi kwabantu bakhe.
We are listening to thy voice, Lord, to hear what we should do.
Silalele iphimbo lakho Nkosi ukuzwa ukuthi sifanele senzeni egameni lika Jesu Kristu siyakucela amen.
Now I want you if you wish to turn with
manje ngifuna nina uma nifisa ukukwenza niphenge kanye nami ebhayibhelini encwadini ka Levitikusi sahluko samashumi amabili nanhlanu futhi ngifuna kufunda ivesi lesishiyagalolunye neleshumi ukuze ngidonse kulokhu ingqikithi yalokho engifisa kukusho. Ngikathi ngisaphenya ngifuna ukwazisa abangane abathile phakathi lapha engibabonayo kulobu busuku umfowethu nodadewethu Williams base-Phoenix lapho umhlangano oza khona maduze laphaya nabantu e-Phoenix. Ngibona futhi umfowethu nodadewethu Nomani lapha abavele eTucson khona emva kwabo umfowethu nodadewethu events abavele eZanzibar Georgia nabanye abaningi ngiqala nje ukubabona ngxazonke futhi ngibabone inkosi nibusise. Kulevithikosi isahluko samashumi amabili nanhlanu nevesi lesishiyagalolunye neleshumi. Uyakuthuma izwi lecilongo lejubhili elizwakala kakhulu ngolweshumi lwenyanga yesikhombisa ngosuku lokubuyisana. Niyakuthuma icilongo ukuba icilongo likhale ezweni lonke. Niyakungcwelisa umnyaka wamashumi ayisihlanu nimemezele inkululeko ezweni lonke kubakhileyo khona. Futhi kuyakuba yijubhili kini nibuyele kube yilowo nalowo efeni lakhe nibuyele kube yilowo nalowo emndenini wakhe. Futhi ngifuna ukuthatha indikimba ukubuya kanye nejubhili. Manje njengoba ngiqonda futhi ngitsheliwe ukuthi lesi yisikhathi seminyaka engamashumi amahlanu edlule namuhla, ngikholwa ukuthi yisiyiso. Uma ngingakuqondi kahle ukuthi umoya ongcwele wathululwa kabusha esifundazweni saseLouisiana.
I have been reading some history on the
futhi bengilokhu ngifunda umunye umlando ngomnyakazo wePentecostal. Kwenzeka kanjani ukuthi eminyakeni eyikhulu edlule wathululwa eRussia bakwenqaba? Niyabona ukuthi banani.
Wherever God sends his blessings and
futhi noma ekuphi lapho uNkulunkulu ethumela khona izibusiso zakhe futhi abantu bakwenqabe, indawo njalo ingena esiphithiphithini ivele ibole esimweni sayo.
And we are sure that the message and the
futhi siqinisekile ukuthi umlayezo namandla kaNkulunkulu esikholelwa kuwo sonke kuyinto exakile exakile kakhulu ezweni nendlela yalo yokucabanga.
Until I believe that our nation has practically done what the rest of them have.
Kuze kube ngiyakholwa ukuthi isizwe sakithi empeleni senze lokho bonke abanye babo abakwenzile. Manje ekuhlonishweni nasekudingisweni kukaNkulunkulu siyabonga ngalokho asiphe khona. Lo-Israyeli uNkulunkulu wanika u-Israyeli owayeyinceku yakhe ifa futhi sifuna ukukusekela njengesifundo sikasonto sikole. Mina kusasebusuku ngihlose kushumayela ngendaba ethi kungani futhi kubuyelwa kanjani emuva. Futhi manje kulobu busuku ngicabange ukuthi ngaphezulu noma ngaphansi ukuze abantu bangakutholi bangakugeji njalo behluleke ukukuthola. Ngingathi kukufundisa njengesifundo salokho okwenzekile nasenkolweni yami ethembekile neqotho ukuthi bekuyini nokuthi kwenzekini nokuthi kungani, bese kuthi ke kusasebusuku sibuya kanjani na. Manje emfanekisweni noma isilinganiso sithethe u-Israyeli ngoba kuyisikhathi sejubhili futhi ibandla lanikezwa ingxenye. OkwakunguKristu uqobo lwakhe owathululwa ngumoya ongcwele enhliziyweni ngayinye eyayizomemukela futhi babe amadodana kaNkulunkulu. Manje u-Israyeli wayeyinceku kaNkulunkulu futhi yena baphiwa ifa.
And this possession was not to be given to anyone else.
Futhi lilifa lalingafanele linikwe noma ubani omunye, lalingelika Israyeli kuphela, iPalestine ingeyabo. Futhi kuba besinesikhathi noma isikhathi besiyosivumela njalo ukuba sibuyele emuva futhi sithathe kuzalwa kwalabo khokho lapho bezalwa yilabo besifazane futhi ngamunye lapho umntwana ezalwa. nomama esezinhlungwini zokubeletha washo iphimbo lalokhokho wambeka ngokwendawo endaweni yakhe ePalestine emakhulwini eminyaka kamuva. Singabeka kanjani ithemba lethu kulelizwi likaNkulunkulu elilotshiwe ngoba liphefumulelwe kakhulu ukuthi zonke isigaba salo silenga ndawonye. Futhi lisidwebele isithombe salokho uNkulunkulu eyikho, nalokho uNkulunkulu eyikho, nalokho ayohlala eyikho. Manje sitshela ukuthi ngenkathi Joshua ehlukanisela abantu ifa, umuntu ngamunye wabekwa ngokwendawo. Ngaye impela indlela labo mama bamaHebheru abaqamba ngayo labo bantwana ukuthi babebekwa kanjani ePalestine endaweni yabo nje uAsheri, uGadi, noNafetali nalowo nalowo uJuda, bonke bavele babekwe endaweni yabo. Isithombe esihle kanjepho okusethayela sona ngoba ngumfanekiso kaNkulunkulu ebeka ebandleni iqobo lwakhe lonke ilunga, lonke itshe, yonke indawo, wonke umKristu kuyoqobo. Ngamunye wethu ngendlela yakhe inqaba unendawo endlini kaNkulunkulu njengethempeli likaSolomoni lapho liqoshwa emhlabeni wonke, kodwa kwathi selingeniswa ngapha ukuya eJopa ngapha landanda langena futhi landanda lisuka lapho ngekalishi. Futhi wonke lawa matshe ayinqaba ayenendawo yawo ngekathi ithempeli lihlangana. Futhi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wezansi kulesi sikhathi uye wasika amanye amatshe ayinqaba kakhulu ebesingahle singawaqondi, kodwa anendawo yawo ncimashiya ethembelini ekwakheni kukaNkulunkulu. Joshua ngokuphefumulelwa, hhayi nje ngezibalo, yena ngo ephefumulelwe uNkulunkulu wabeka ngamunye walabo khokho esikhundleni sabo njengoba nje igama labo lingela khona. Isithombe sinjepho okusibeka phambi kwethu sikaNkulunkulu emsebenzini wakhe ubuciko. Akekho owayengake yakwenze ngaphandle kukaNkulunkulu, ayikho indlela yokukwenza, uNkulunkulu yedwa. Kwakuzoba inguna phakade labo kwakuyisipho esivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu ngombusa wakhe umangalisayo unika laba bantu lelizwe kulesi sikhundla, futhi wababeka kuso ngokwezwi lakhe nokuzalwa kwabantu kuphelele nje ukuthi kwahlangana kanjani ndawonye. Futhi ngicabanga ukuthi kwakungumfanekiso. Futhi manje akekho omunye owayengathatha leyo ndawo leyo, kwakufanele kube eka-Israyeli yedwa, yibo kuphela ababengathatha le ndawo. Futhi kusenjalo izibusise endaweni. Futhi uma ngandlela thile noma enye ngalesi sikhathi, uma belahlekelwa yifa labo ngandlela thile, kungaba yidlala, kungahle kube ngenye indlela abalahlekelwa yifa labo lapho oyise. Omunye wayelishiyela indodana yakhe, lalingela leso sizwe, lalingela labo bantu kuze kube phakade, kwakuyifa. Futhi uma ngingaqondi kahle imibhalo, ngiyakholwa enkathini enkulu yeminyaka enkulungwane ezayo, niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini, bayobuyela ngqo kuleyo ndawo. Ngokuba siyazi ukuthi iSiyoni liyokhanyiswa lowo muzi omkhulu, futhi ngabayikuba nemini nobusuku lapho ukukhanya kuyolenga iSiyoni. Futhi ngiyakholwa ukuthi esikhathini seminyaka enkulungwane lezo zizwe zizophinda zithathe izikhundla zazo. Manje uma ngandlela thize noma enye umuntu ngamunye elahlekelwa yifa lakhe ayelinikwe nguNkulunkulu, nakho kufika umnyaka obizwa ngokuthi unyaka wejubhili. Futhi lokho kwakungukuthi njalo eminyakeni eyisikhombisa babe nokuphumula isabatha, njalo ezinsukwini eziyisikhombisa babeba nesabatha, njalo eminyakeni eyisikhombisa babe nesabatha. Amasabatha ayisikhombisa ayeyiminyaka engamashumi amane nesishiyagalolunye, futhi unyaka wamashumi ayisihlanu wawuyijubhili. Futhi ngaleli jubhile wonke umuntu owayelahlekelwe yifa lakhe ngandlela thize, uma wayengozalwa ekhululekile futhi engumIsrayeli wegazi weqiniso ngonendaba yokuthi ubani owayephethe ifa lalifanele libuyele kuye ekhululekile kwakungadingeki akhokhe lutho kwakungadingeki enze lutho kodwa ayeke nje lokho ayekwenza abuyele efeni lakhe
He had a right to it.
Kwakuyilungelo alinikwe nguNkulunkulu ngokuba yena ngomusa wayelidle ifa futhi laliyonikwa oyize futhi lidluliselwe phansi unyaka nonyaka.
No matter what had taken place, if he lost it, it must go free.
Akunendaba ukuthi kwakwenzekeni uma wayelahlekelwe yilo kufanele lihambe likhululekile. Ngokusho umusa indlela ehlinzekelwe umuntu ngamunye ukuba abuyele efeni lakhe elingelakhe futhi sithombe sinjena okusinika sona kulobu busuku sebandla kulezi zinsuku zokugcina uyabona lokho umuntu angakwenza khona ke uyabona lokho uNkulunkulu akwenzayo okwenziwa umuntu kuyehluleka futhi kuyohluleka kwehlulekile futhi kuyohlala kwehluleka kodwa lokho uNkulunkulu akwenzayo kuphakade futhi kufanele kuhlale kuze kube phakade akukho okuyokeka ukususe uNkulunkulu ukunikezile isipho sakhe samahala futhi ngokubona kwakhe okunamandla okuzibusayo futhi wakubeka futhi akukho lutho olungakele kunyakazise lulapho phakade futhi jubile laliyindlela kaNkulunkulu yokuzwakalisa umusa kubantu bakhe ukuze babuyiselwe noma babuyiselwe esikhundleni sabo esifanele.
Now, I believe that this is the hour again of
manje ngikholwa ukuthi leli ihora futhi lejubile ngikholwa ukuthi isikhathi sejubile.
I believe that 50 years ago
ngikholwa ukuthi eminyakeni engamashumi amahlanu edlule eLouisiana lesi sifunda esikhulu lapho abantu bePentecostal benamandla kakhulu futhi beqinile. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ubeke ibandla lisebenza. Futhi angikusho lokhu ngokugxeka, ngikusho ngokukotho ukuthi ngikholwa ukuthi nakuba lelo dlanzana selikhule laba likhulu laba namandla. Amashumi ezinkulungwane aphindwe ngezinkulungwane zamalungu ePentecostali azihlanganisa kuzo zonke izinhlobo zikazi kahulumeni esinawo futhi zonke njengamaphoyisa kanye nababusi namadoda amakhulu ngisho nakuhulumeni wobumbano. Esikhathini esidlule ngaqonda ukuthi ngesikhathi sokubusa kukaDwight Eisenhower ukuthi cishe impela amaphesenti angamashumi amane ezisebenzi zikahulumeni kwakuphakathi kwePentecostal noma babe nezinhlalelo zePentecostal. Cabanga ngalokho phakathi kweminyaka engamashumi amahlanu lapho ibandla selikhulele isuka kubantu abayidlanzana ezansi ku-Azusa Street kuze kube elingela amabandla anamandla kunawo wonke emashela phambili emhlabeni namuhla. Siyabonga ngalokho futhi ngibonga uNkulunkulu ngalokho futhi ngijabule kakhulu ukuba ngomunye wabo ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe omangalisayo wabone kufanele ngelingelanga ukungingenisa kubo futhi angenze ingxenye yabo. Futhi akukho nakancane ukuthi ngisho leyo nto elandelayo ngokubi kodwa ngokushisekela ibandla. Kodwa ibandla nokho selikhule ngesibalo futhi selikhule ngamandla, selikhule kwezezimali kodwa liwile kulokho laliyikho ngalolo suku ngokomoya. Kube khona into enkulu kunazo zonke ebingenzeka kubo noma ngabe baba ngabakhulu ngokwezimali bakhulu ngezibalo noma ngabe bafanele bahlale beyindosana. Into enkulu kunazo zonke ababengabambelela kuyo kwakungaba yilowo moya ongcwele ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe omangalisayo wayethululele phezu kwabo ukuba abahole futhi abaqondise. Ngikholwa ukuthi balahlekile futhi okukhulu kwaleyo ntshisekelo ababenayo lowo mlilo ovuthayo owawa futhi wokhela imiphefumulo yabo ngamalangabi.
went into the street corners, to the byways.
Laba bangena emakhoneni imigwaqo ezimpambanweni imigwaqo nasemigwaqweni emikhulu. Hayi ngendlela elula esiyihambayo namuhla, kodwa ngendlela yokuhlushwa. Ngendlela yosizi, ngendlela yobuthungu benhliziyo, waliwa yibo bonke. Ngingathanda kanjani kulobo busuku umamfowethu olungileyo mhlawumbe engezwa ezweni ngaleya, kodwa ongcwele omdala owayehlala lapha eShiveport eminyakeni edlule wayevame ukuhlala ngaphandle ngenkathi ngiqala kuza lapha futhi angitshele. Kuthi Branham uqinisile kakhulu ibandla lilahlekelwa ukubamba kwalo. Ho, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosiza ekulibuyiseleni futhi. Kuthi umfowethu Lyle nami njengoba sihlezi phandle lapho, lowo ngubaba kadadewethu Mo, nokuthi wangitshela kanjani ukuthi ezinsukwini zokuqala emuva kulezi zinsuku lapho babehlushwa futhi bexoshwa kuzo zonke izindawo, ukuthi wayesemhlanganweni kanye lapho ababekhona wayebanqabele kukhonza inkosi ngomoya, kwaqhamuka iqulu labantu ladubula ngamafasitela ngamavolovolo nezibhamu ezinkulu. Nodade osekhulile emikwiphansi ephakamise izandla zakhe emoyeni edumise uNkulunkulu ngenkathi amafasitela edlavazwe izinhlamvu zezibhamu ezinkulu, futhi izinhlamvu zashaya ingubo yowesifazane futhi zawela kwiphansi ngaphandle kokumlimaza. Sidinga kubuyela emandleni kaNkulunkulu, le nto ethize engenza into efanayo namhlanje. Nakuba ngobuningi bethu kuhlushwa njalo kunikeza amandla okuqina ebandleni, sibe nakho kulula kakhulu, siyavilapha sifika endaweni lapho singafuni ukuqhubeka ngoba yonke into ivele inikezwe thina. Kuthatha usizi nezingimbezi nomjuluko nomkhuleko nokukholwa kanye nesithembiso sokuqhubekela phambili ngamandla kamoya ongcwele. Leyo ntshisekelo namandla ababenawo ngalezi zinsuku sekuyisikhathi eside ashabalala emibuthanweni yethu, ngiye saba ukuthi uma kuzodutshula amafasitela kulobo busuku abantu bebezogijima yonke indawo bangaphinde babuye futhi. Kodwa futhi enye into kubi kakhulu, niyazi ukucabanga ngalezo zinto zenzeka kanjalo, kodwa noko kunjalo kufakazisa ukuthi uNkulunkulu owayekhona ezinsukwini zakudala usenguNkulunkulu namuhla. uNkulunkulu wayekhona uhlala njalo enguNkulunkulu futhi ulindele ukuthi abantu bakhe ukuba bagcine izifungo zabo nezithembiso zabo, kodwa lapho sithola yonke into kalula kakhulu khona-ke siyashelela nje. Kuthi into yokuqala niyazi siphumile kulezi zinto silahlekelwe yifa lethu. Manje funda phansi lapha cishe ivesi lamashumi amabili nanhlanu noma phakathi ngapha kulamashumi amabili noma isahluko samashumi amabili nanhlanu njalo kaLeviti kuthi ukuthi kwakukhona into engithanda ukuyifanisa. Hayi ngokugxeka kodwa ngesizotha ngokuzithoba nangokwesaba uNkulunkulu kuye sonke sisebukhoneni balobu busuku. Ngiqaphelile njengoba nikufunda lapho niya ekhaya, uma ningakakuboni ukuthi uma umuntu uyethenge impahla ngaphakathi komuzi obiyelwe ngezingange khona-ke wayenonyaka wodwa wokuhlenga leyo uma ethengise ngayo. Kuthi uma ingayihlenganga leyo mpahla uma ingaphakathi kogange ngokufanele ihlale phakathi lapho yayingenakukhululwa ngejubhili na, kwakubophezelekile ukuba ihlale lapho yayingale kogange. Abazange balize ijubhili ukukhala kwecilongo, bakhalisa icilongo futhi ayikwazanga ukukhululeka. Futhi ngiyesaba kakhulu ukuthi enye yezinto sasinazo ekuqaleni indlela abadala abashumayela ngayo ngokumelene nokuzihlela kwethu ndawonye, sijike senza yona kanye into baba abayilwa kanzima ukuphuma kuyo futhi idolobha elibiyelwe. Ngiyesaba ukuthi abaningi bethu namuhla abaningi kakhulu babantu bakithi bepentekostali babiyelwe ngezingange kwelinye ihlelo inhlangano ethize ndawo, futhi ngawusoze uzokukhala kwejubhili ungaphinde ubuyele e-efeni. Manje khumbulani labo ababebiyelwe ngezingange ngaphakathi abakaze bakwazi ukukhululeka, babeyizigqila zonke isikhathi sabo. umnikazi wabo babengabakhe uma befaka ifa labo emzini owubiyelwe ngezingane kodwa uma kwakungaphandle imizi emincanyenyana ayayingabiyelwe ngezingane kodwa ke kwakuthathwa njengamajafa ukuze ihambe ikhululeke ngejubhili.
But I only wish to state what is true.
Ngivisa ukugxeka kodwa ngivisa kuphela ukusho lokho kuyiqiniso, lokho okuyiqiniso langokumbhalo.
Now we find that so many of us
manje sijele ukuthi abaningi bethu kulezi zinsuku zokugcina enhlanganweni yethu uqobo yePentecost ukuthi siyangena futhi sazihlela futhi sinqaba kuhola kukamoya ongcwele ngokuhlakanipha kwamaqembu athile abantu esikhundleni sokuba nenhlanganyelo omunye nomunye isehlukanise phakathi futhi yasehlusa saba izinhlangano eziningane ezahlukene zabantu. Futhi ngokwenza kanjalo iphule ifa lethu. Manje lezi zingange ngaphakathi lapho uma singake sibiyelwe ngezingange endaweni lapho singeke semukele izwi nomoya ongcwele. Futhi kufanele uthathe izivumo kholo nokunye okunye kwebandla esikhundleni samandla kamoya ongcwele. Ijubhile lisoze lasho lutho kulowo muntu qabo. Akunandaba ukuthi ungasho kangakanani ukuthi umama washiye ifa lakho, ubabayi wakwenza lokho, kodwa wathengisa futhi wabiyela ngezingange futhi wangena esivumweni kholo futhi wemukela le mfundiso ze eyajovela enhlanganyelweni yakho. Esikhundleni sokukhululeka kuKristu futhi uvumela umoya ongcwele sihole. Emuva onyakeni lapho ibandla lokuqala lalizihlanganisa ndawonye masinyane babefanele baqale ukuhlela futhi ngenkathi benza ngoba babesaba ukuthi omunye umuntu wayezo umholi uzothela iqembu elincane. Babenezinkinga ezangena kwasekuthi ke badingeka kuba bahlele lezi zinkinga uma babevele bakushiya phansi nje badede lo moya ongcwele ukususe futhi ukukhiphe futhi uhole ngaphakathi futhi ufake. Ibandla ngabe selithuthuke kakhulu kunamanje emandleni okomoya, yebo. Manje indoda nomndeni wayo bebengabuyela efeni labo lokuqala uma belizwe ijubhili. Nokukhala kwecilongo futhi bazi ukuthi lalisho ukuthini kubo. Manje uma bezwa umpristi egalisa icilongo, umfundisi icilongo leivangeli, futhi lapho belizwa futhi bayazi ukuthi kusho ukuthini, futhi bayazi ukuthi lelo yifa labo, akunandaba ukuthi balahlekelwe kuphi, babuyela emuva kude kangakanani, noma yini ababefanele bayenze. Baba nelungelo lokuza futhi bamukele ifa labo, wonke umndeni wawungeza futhi umukele ifa lawo. Kukanjalo nakulobu busuku ukuthi abesilisa nabesifazane lapha abaseluzwana owazi izinto esizaziyo nesizizwile kumfowethu nakwabanye abehlukene ngesehlakalo sethu sePentecostal eminyakeni edlule futhi sithola ukuthi siye sabiya ngezingange noma uma singazibiyele ngezingange saqhela kukho kude kakhulu ukuthi sifanele sizwe ukuthi omunye umuntu uthini. Esikhundleni salokho isho kanje inkosi oyikho futhi singezwa lokho izwi likaNkulunkulu elizokusho ngakho. Manje ihora lejubhili, buyela efeni lakho lasekuqaleni kumoya ongcwele wangempela futhi kumbula wayengahamba akhululeke, akadingekanga akhokhe lutho, akadingekanga enze lutho, uvele asukume ahambe. Yilokho kuphela okwakumele akwenze. Wabuyele emuva uma wayekwazi ukukhala kwecilongo, kodwa wayefanele azi ukukhala kwecilongo. Niyabo ngokuba babengamadodana kaNkulunkulu. Tina uJesu washo kuJohane ongcwele isishiyagalombili amashumi amathathu nanhlanu ukuthi indodana ihlala phakade endlini. Manje inceku ayihlali, inceku ayihlali.
Remember, he is a son, not a servant. If he's a son, he is born.
Kumbulani, uyindodana, hayi inceku. Uma eyindodana uzalwa eyindodana, uma inceku uyajoyiniswa noma athengwe.
Oh, there is no such a thing as joining the church.
Oh, ayikho into kuthiwa ukujoyina ibandla, alikho igama lakho eBhayibhelini, awukwazi ukujoyina ibandla, ibandla lingumzimba ongaqondakali kaJesu Kristu. Ukuthi ufanele uzalwe kuwo ngompapathizo komoya ongcwele, futhi ayikho into efanayo nokujoyina ibandla. Esambulweni isahluko seshumi nesikhombisa uma uzofunda kwidayalogi, i-emphatic dialogi yombhalo wesandla wokuqala waseVatican. Uzothola lapho esambulweni ishumi nesikhombisa ihumusho iKing James ithi futhi wayegcwele amagama enhlamba, ibandla eliyisifebe, indodakazi, wayenamadodakazi. Madodakazi amaningi ayehlanganiswa naye futhi wayeyisifebe. Inkolo yokuqala ihleliwe eyake yaba khona yahlelwa eNicaea, eRoma, eNicaea, emva komkhandlu waseNicaea. Waseke eba yinhlangano, ibandla lamaKristu lomhlaba wonke lenhlangano, wayenamadodakazi. Futhi niyabona lapho iKing James kubeka ngokuthi wayenamagama enhlamba, kodwa kwidayalogi yasekuqaleni yathi wayegcwele amagama enhlamba. Yego mehluko kusukela kuthena amagama enhlamba kuye kuthena amagama enhlamba. Lokho kusho kimina, angazi mina uma nginephutha uNkulunkulu angithethelele, kodwa kusho amabandla asethathe amagama obuKristu aphila njengezwe futhi aziphathise ukwezwe futhi enze izinto zezwe futhi alethe ihlazo phezu kwebandla leqiniso likaNkulunkulu ophilayo futhi bajoyina lawo.
You might join the Methodist Lodge, Presbyterian Lodge.
Ungahle ujoyine idlangala leMethodist, idlangala lePresbyterian, kumbe idlangala lePentecostal, kodwa ungeke ujoyine ibandla, ufanele uzalwe ebandleni ngompapathizo kamoya ongcwele, lokho kuyiqiniso. Manje siyabona lapho esifika khona, kulungile, khumbulani, amadodana ayahlala akhona inguna phakade lapho, angeniswa lapho ngokumiselwa ngaphambili. KwabaseEfesu esokuqala elesihlanu bamiselwa ngaphambili ekuthethweni kwabantwana ngoJesu Kristu ngaphambi kokusekela kwezwe, bangamadodana azalelwa ebandleni likaNkulunkulu. Futhi bahlala njalo lapho ngoba bazalelwa kulo kunjalo. Inceku, manje khumbulani, inceku itshela umvuzo wayo noma iholo layo, kodwa yayingasoze ikhululeke ngejubhili. Kaba mnumzane inceku yayingakhululekile ngejubhili engazalwanga ingumIsrayeli, yayifanele izalwe ukuze ikhululeke ngejubhili, yayithola umholo wayo. Futhi abantu abaningi bathola imivuzo yabo, uJesu washo ngabazenzisi wathi banemivuzo yabo kodwa nina nehlukile. Yebo, yilokho uJesu ayekusho kuJohane wesishiyagalombili ngamaJuda athi sikhululekile. Wathi izinceku azihlali endlini. Kodwa ngenkathi yabazala babengasezona izinceku, base bengamadodana nezindlalifa kanye naye embusweni. Linga leyo ndlela ibandla, liyizindlalifa kanye noKristu embusweni, izindlalifa zakho konke kuNkulunkulu ngaye. Manje sithela ukuthi ibandla lasuka lahamba ngendlela efanayo okhokho balo abangena ngayo izinhlangano zokuqala zamabandla, bekulokhu kungaleyo ndlela phansi eminyakeni yonke. Kodwa abakaze neze izinceku ngeke zikhululeke, azizukulizwa izwi, azizukulikholwa izwi, izinceku zezwa ukukhala kwecilongo. Lo mpristi egibele edabula ezweni eyakhalisa leli cilongo lokuthi wonke umuntu wayekhululekile, walukhalisa yonke indawo, inkululeko emazweni onke, futhi wonke umuntu owazalwa engumJuda wayazi ukuthi angabuyela efeni lakhe. Ngikachala ukuthi wadayiswa isikhathi eside kangakanani, kwenzekeni, angabuyela muva ngoba wazalelwa endlini, wayesendlini kayise ezelwe, kodwa inceku yayingakwazi eyayikwenza. Hohe, bobabili babesebenzela inkosi efanayo, bathengiswa ngaphambi kwesono. Abaningi abangamaphentekostali kulobo busuku uthengiswa ngendlela efanayo. Oh mfowethu, buya, buyelani efenileni lasekuqaleni nonke, jikani nibuyele muva, sekuyisikhathi sokubuyela muva. Umhedeni, manje isigqila esiwumhedeni sasingena kukwenza lokho, sasingazi lutho ngakho, futhi ngemva kwakho konke umhedeni kusho ongakholwayo, ongakholwayo ezwini. Abaningi babo bayothatha izimfundiso ze nezinkambiso nezivumokhondo zebandla esikhundleni sokulalela izwi langempela, futhi lapho izwi langempela selizwakalisa, bazi ukuthi ukhuluma ngani. bafuna ukukubiza ngomgcinci wengcwele, bafuna ukukubiza njengoba benza kokhokho eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule. Elizwana uyahlanya njengoba kwakunjalo emuva ezinsukini zikaPawulu ngendlela yokuhlubuka yileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wawokhokho bethu. Ngiyabomhedeni akazilutho ngakho nakuba ezisho ukuthi uyinto ethize, kodwa lokho ungumhedeni ungongakholwayo ongakholwa ezweni likaNkulunkulu, lokho kumenza umhedeni. Kwakungo kwabakhethiweyo kuphela abakhethiweyo bakaNkulunkulu, kunjalo namuhla akuyi ngogijimayo noma othandayo, nguNkulunkulu ohawukelayo. NguNkulunkulu okwenzayo, uNkulunkulu ngomusa wakhe. UJesu wathi akekho ongeza kimi uma uBaba wami ngamdonsi, futhi bonke uBaba ngiphe bona bayokuze kimi. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi wakhethe ibandla ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Lelo bandla liyoza izwi likaNkulunkulu, bayokwenqaba zonke izivumokholo, bayokwenqaba yonke inhlangano, lonke ihlelo liphambene, futhi bayokhonza uNkulunkulu ngamandla kamoya ongcwele. Amen. Impela bayakwazi ukukhala kwecilongo, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Ukhuluma ngani na? Izwi. Wena uthi lelo yiphimbo likaNkulunkulu na? Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, futhi ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu. Izimvu zami ziyalizwa lelo, ziyalazi umfokazi aziyi kumlandela. Abazizwa lezi zivumokholo, abazizwa lezi zifundisoze nalezi zinto ezijovelwe ukwenza inhlangano esikhundleni somzimba. Ungilungiselele umzimba, kwasho uNkulunkulu, izenzo noma amaHebheru, ungilungiselele umzimba, umhlatshelo neminikelo awuthandanga, kepha wangilungisela umzimba, umzimba wamakholo, umzimba ozelwe. Ngaphambi kokuba kube umzimba wezidalwa ezingabantu, ngaphambi kokuba ngiziphathe njengomuntu, ngaphambi kokuba ngihambe njengomuntu, ngaphambi kokuba ngikhulume njengomuntu, kufanele ngizalwe ngingumuntu. Ifindo esihlahleni laliyokwazi kanjani ukuthi ngiziphathe kanjani na? Wayengake akusho kanjani ngiziphathe kanjalo? Okuwukuphela kwendlela angaba ngayo bekuyoba ukuzalwa njengami. Ingaleyo ndlela inhlangano badonsele abantu kude ngoba yalandela isivumokholo. Kodwa ukuze ube indodana kaNkulunkulu ufanele uzalwe ngomoya kaNkulunkulu, khona-ke uba njengoKristu futhi wenze imisebenzi kaKristu, khona-ke awuhlekisi kulabo bantu. Umuntu oziphathisa kumuntu akuhlekisi, nomKristu eziphatha njengomKristu ozelwe ngomoya ofanayo. Nibone iqembu lePentekostali kuqaleni. Lelo qembu lifanayo lePentekostali lenza ngendlela efanayo uma lizelwe ngomoya ofanayo, ngoba lizelwe. Yingakho namuhla ukuthi abantu abaliqondi ibandla, futhi ibandla seliqalile kubanda futhi lagcina umthetho ngamehlo ukulandela izivumokholo nezinto, futhi ushiya ukulandela kukamoya ongcwele. Kulungile. Abanye abakwazi ukukhala kwecilongo, isigqila siyizibopho. IBhayibheli lasho lapha, izizukulwane ngezizukulwane, yilowo nalowo ongena kulowo muzi futhi wathenga impahla wayebophekile, wayengena kuyihlenga impahla yakhe ngejubhili. Ayiphumanga ekhululekile, futhi wayengena kuyihlenga yahlala kulowo owakuthenga kwizizukulwane ngezizukulwane. Yelokho mbhalo kushoyo lapha. Kumele ukuhlala emzini nempahla yakhe, ngoba yilapho ifa lakhe lalikhona, lalisemzini. Wayengakhululekile ukuthi abuyele emuva, ngoba wayesedayisile manje siyasho ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ngabuza indoda kungekudala ngesikhe isikhathi, uDokotela Bosworth, ngicabanga ukuthi niyamkhumbula umfowethu Bosworth. Wathi ngabuza intombazane ngobunye bosuku eToronto eCanada, ingabe ungumKristu na? Yathi ngizokwenza kuba uqonde, ngishisa ikhandlela njalo ebusuku njengokuthi niyabo yilokho kuphela ekwaziyo ngobuKristu. Ngabuza isifazane ngesikhe isikhathi, ngabe wayengumKristu yini? Wathi ngingumelika, ngizokunikeza ukuthi uqonde. Ngathi lokho akuhlangene ngalutho nakho. Ngangizokhulekela usifazane ngesinye isikhathi, nenenekazi lathi donsa ekhethini lapho. Ngathi awu, bengizonikela umkhuleko nje. Lathi donsa lelo khethini. Ngathi kulungile, awuyena umKristu na? Lathi singamamethodist. Ngathi lokho kufakazela kahle ukuthi awusiye. Niyabo, uma uthi Methodist lelo yigama nje lenhlamba, wena uthi iBaptist lelo yigama nje lenhlamba, singathi amen kulokho. Kodwa mfowethu, ake ngikubuze ukuthize, kuthiwani ngePentecost na? Uma kungesona inhlakalo sokuzalwa ngokusha kuseyigama lenhlamba elenziwe iphethini emva kokwasekuqaleni kunjalo kulungile niyabo abazani abayazi inhlanganyelo abakwaziyo kuphela isivumo khona sakho bavele bazenza njengohlobo oluthile lwedlangala njengamadlangala ngiamadlangala lilungile uma ufuna ukuba ngowawo kodwa ungawahlanganisi nebandla ibandla lesigejane esizelwe ngokusha samakhola okuKristu ngomoya ongcwele eholo ngumoya kaNkulunkulu awasiwo awezwe aphumile ezweni ahlukile ezweni yilokho okuwenza abe yilokho ayikho impilo yawo ifile futhi afihlwe kuKristu futhi afile kuKristu futhi afihlwe ngo anamekwe uphawu ngomoya ongcwele akukude nezinto zezwe isigqila izizukulwane ngezizukulwane omunye wesifazane wathi awu ngingumluthela kulungile uxolo umluthela umama wami wayengumluthela umkhulu wami wayengumluthela kulungile isicela sisokwesinye siye kwesinye sidluliselwe phansi ngo kuyohlala kungaleyo ndlela nje awusoze wahamba ukhululeke ngejubile ubungashumayele izwi ubungabona umoya ongcwele uphulukisa abagulayo uvula amehlo ezimpumputhe ukukhuluma ngezilimi uhumusha incamashiyo kushiwo iBhayibheli kodwa awukwazi ukukhala kwecilongo kunjalo lelo liqiniso abakwazi ukukhala kwecilongo badayisile babeka ifa labo emuva ngaleya emzini othize obiyelwe ngezingange ibandla lethu lepentekostali lenze into efanayo ncamashi la ibuyisela ngoyo emzini oboshwe ngezintambo abalize izwi likaNkulunkulu bathi uma bengezi ngale ndlela akufiki esigejaneni sethu awuke akuyona into elungile kodwa igama lakho alikho ezincwadini zethu ungeke ungene uhlithweni igama lakho lisincwadini yokuphila yewondlo futhi lafakwa lapho ngaphambi kokusekela kwezwe futhi akukho lutho okungalihlikihla kulisuse izimvu zami ziyalazi iphimbo lami umfokazi yaziyike umlandela yebo mnumzane uma nceke ecebile indoda iyangena iba yinceke futhi yaceba futhi yathenga umfowabo manje lowo mfowabo wayengahlengwa yisihlobo somndeni isihlobo somndeni sasingeza simthathe ngonyaka wejubhile futhi zasingamhlenga uKristu muhle kangakanani lapha esinaye yesithombe esihle njalo sikaKristu kanjani ukuthi umhambi lapha ya ebugqileni edayiswe emadolobheni yacebile phandle lapho uthengiselwe engcebweni yenhlangano kodwa umfowabo oyisihlobo somndeni waziyo ukuthi uphandle lapho ngobunye besoku wafaka iBhayibheli lakhe ekhwapheni lakhe angilandele isihlobo somndeni ngoba kunomoya ofanayo uzala emndenini ofanayo hamba umbize aphume kulelo qembu ungumhlengi oyisihlobo somndeni ukuthi isithombe saveza samangalisa kanjani incwadini kaRuth uBoaz ukuthi ngenkathi ethatha indawo yomhlengi oyisihlobo somndeni emele uKristu ibandla manje selifana noIsrayeli ibandla lifana noIsrayeli ngenkathi ekuphuka ephuma eGibhithe ngenkathi uIsrayeli esezansi lapho eGibhithe uNkulunkulu ngomusa wakhe omangalisayo ngaphandle kwanoma yiphi inhlangano nanoma yini enye wabiza uIsrayeli ukuba aphile wababizela efeni labo yena uMusa wabahlinzeka ngomprofeti uMusa ubaphe insika yomlilo uMusa ubaphe udlu iwundlu lomhlatshelo uMusa ubaphe amandla uMusa ubaphe ukukhululwa uMusa ubaphe ukunqoba uMusa ubaphe zonke lezi zinto futhi basina kumoya futhi babemeza futhi badumisa uNkulunkulu ngakho bethe babengazi nakancane ngekathi besina osebeni loJordan lapho noma ulwandle lufile ukuthi basebekude nezwe iminyaka engamashumi amane babeqele ngezinsuku ezinhlanu kuphela kodwa benza iphutha labo eliwubude dengu kuEtidosi sahluko seshumi nesishiyagalolunye lapho bemukela khona umthetho esikhundleni somusa lapho benqaba indlela kaNkulunkulu ukuze babe nendlela engeyabo siphe ukuthile singakwenza lowo bekuwumqondo womuntu ngaso sonke isikhathi manje khumbulani kube umqondo umuntu konjalo leyo imvelo yomuntu wathi amuveza lokho insimini esedeni ngekathi yelahlekile esikhundleni sokubuyela kuNkulunkulu ukuze athole umusa wazama ukuzenzela isibhinci futhi kusukela lapho wazama ukuba nento yokuzihlanganisa nokuhlengwa lapho ukuhlengwa kuwumnikelo wesihle womusa ngokuNkulunkulu uNkulunkulu yedwa akukho ongakwenza ukuze uzisindise uNkulunkulu kusindisile ayikho inhlobo indlela ongayenza kodwa umuntu ofuna ukuthi le angazihlanganisa kukho baya kwemukela namuhla futhi njengoba iminyaka engamashumi amahlanu edlule ngenkathi onyoko noyihlo nina abantu bepentekostali kulobu busuku ngenkathi labo abadala nalona ohleze epulpiti lapho kulobu busuku wamemeza futhi wadumisa uNkulunkulu baphuma kulezo zinhlangano ngani ukhuluma inhlangano kubo bazokuhleka ebusweni bakho babekhululekile yebo mnumzane bamemeza futhi badumisa uNkulunkulu bakhuluma ngezilimi babe nezibonakaliso nezimanga nezimangaliso umoya ongcwele wedla babone isimo sangempela sikaKristu benze izibonakaliso ezinkulu nezimanga bahlupheka bopha bangena ngaphansi kokuhlushwa okumunyu nakho konke ngaleso sikhathi futhi manje benzeni na into efanayo uIsrayeli ayenza benza iphutha labo eliwubude edengi nabo babefuna ukuhlela futhi kwenzani kuIsrayeli na kwenzani kuIsrayeli na babangeke bemukele ukuhola kukamoya ongcwele babengakwamukeli ukuhola kukamoze bazama ngisho ukuvusa uKora noDathani nokunye nokunye ukubahola babengafuni ubuholi uNkulunkulu ayebahlinzekele khona futhi namhlanje sibufuni ubuholi noma ibandlali bufuni uNkulunkulu abuhlinzekile bazama ukucabanga ngenye indlela baya emakolishi ezinkolo bafundise amadoda abo babuye nesipiliyoni sesayense ezenkolo ngingamane ngibe nendoda engishumayezayo engabazi o-ABC bayo engagaze ibe sekolishi lesayense lezenkolo futhi ibe nesipiliyoni ngaleya egqumeni lezithonjana zokunonga ndawo emva kwesiqu futhi uNkulunkulu amgcwalise ngomoya ongcwele impela makaholwe ngumoya uNkulunkulu uzokwenza konke kuhambe ngokuqonde ngakuye unjengozibuthe awukwazi kumfihla njengendlu eshaya emoyeni omkhulu awukwazi kumcisha uzovutha aqhubeke ngo uvutha ngenxa kaKristu ungeke wenze lutho ngakho yebo benzani nokhona benza into efanayo naleyo uIsrayeli ayenza oh baba nokunqoba bamemeza basina bakhuluma ngezilimi ngePentecost ezansi lapha eLuziyana eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule kodwa njengoba uIsrayeli wayefuna ukuthile okuzozehlanganisa nabo kanjalo nebandla lePentecostali bonke bahlele iAssemblies of God kwase kuthi emva kwalokho kufika enye ngikhole ukuthi ibizwa ngeUnited noma ukuthize khona ke nakho kulandela enye kwase kuba enye kwase kuba enye kwase kuba enye kuze kuba buka lapho okukhona namuhla uyazi ukuthi wenzeni na into efanayo uIsrayeli ayenza lapho benqabe ecobulika kuNkulunkulu elihlinzekelwe bona baqala ukuzulazula yilokho ibandle likwenzile namuhla lizulazula futhi lingenisa yonke into ehleleni labo ababhemi bakagwayi nabantu abangengcwele abashada kane noma kahlanu nako konke okunye futhi babayeke bashumayele futhi uthathe umculi ongumuntu wasemaphandleni phandle ngaleya ngaphandle kweindlu yamagundane phandle lapho ubusuku bubodwa kuthi bamvumele adlale emsamo ngobusuku bulandelayo ngani kuyihlaze ebandleni likaNkulunkulu ophilayo kucabanga ngento enjalo impela benzani na kulethe amagama enhlamba kwaphonsa iPentecost lona kanye igama elifanele libe ngcwele liphonswe endawaneni ngoba bathi wesilisa iPentecostali wesifazane iPentecostali bangamaPentecostali bukani indlela abenza futhi baziphathe ngayo kulungile amagama enhlamba impela lele liqiniso yebo mnumzane benza iphutha libude edenge ngekathi benza lokho futhi bazulazula iminyaka engamashumi amane yilokho kanye abakwenzile bazulazula iminyaka engamashumi amane ngenkathi babengakadluli izinsuku ezinhlanu ezweni lesithembiso ngaba mamayela ngamashumi amane kusuka olwandle lubomvu okuya lapho abawela khona eJordani cishe amamayela ngamashumi amane babengahamba ezinsukwini ezintathu noma ezine futhi bangena ezweni lesithembiso kodwa bazenzele ukukhetha kungokwabo kuthi ibandla belizoba ibandla kulobo busuku elikhazimulayo lingenabala noma umbimbi uma obaba babengakwemukela futhi bahlale nomoya ongcwele uNkulunkulu ayebakhiphe kulezo zinhlangano kodwa babuyela kuyo ngqo njengenja ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhixeni kwayo babuyela kulokho ngqo futhi futhi manje sesizulazule eminye iminyaka engamashumi amahlanu sizulazule ehlane kodwa kufika isikhathi lapho uNkulunkulu athi usohlale kule ntaba isikhathi eside ngokwanele wozane siyawela kwangathi kungaba isehlakalo sabaseLuziyana manje kuleli jubhili kwangathi kungaba isehlakalo futhi ukuthi uNkulunkulu umoya ongcwele uzokhuluma kubantu balesi sizukulwane amadodana abo njengoba benze emuva lapho ngenkathi izilwi ezindala zase ziphele nya ezalwa futhi zathi ngaba wena hamba uyokwenza lokhu ngizokwenza lokhu futhi uma ubabathise egameni likaJesu ngeke sizihlanganise ngalutho nawe futhi yenza lokho sizoba nalokho nenge into izilo ezindala zifile kunjalo isikhathi sokuvuka sibe ngamadodana kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu futhi sivuke siye endaweni ukuze nibuye ngaleli jubhile futhi nize kukhala kwecilongo levangeli lezwi likaNkulunkulu nina ningabazalwane anihleliwe ningabazalwane ngoba anikwazi ukuhlelwa nizelwe ningamadodana kaNkulunkulu uma izigcile zifuna ukuhlala emzini obiyelwe ngezingange bazihlale kepha nina nikhululekile amen nikhululekile masibuyele emuva masibuyele efeni lethu masibuyele kuqaleni sibuyele baholwa ngokuphefumulelwa kukamoya ongcwele yilo ndlela abenza ngayo iphutha ngesinye isikhathi u-Israyeli waphinda wenza lokho kuyinto nje abantu abayenzayo ngesinye isikhathi u-Israyeli waqalaza ngemva kokuba sebehlukaniselwe ifa labo babefuna kufana nezwe lonke bafise inkosi umprofethi omdala abaprofethi bebehlale beyindlela kaNkulunkulu yokutshela abantu izwi lenkosi leza kubaprofethi ngumprofethi obatshela iqiniso noSamuel wasukuma wayesethi ngake ngayithatha imali yakho noma kukhona ngake nganitshela khona egameni lenkosi ngaphandle kokuthi kufezeke na bathi lokho kuyiqiniso awukaze uthathe imali yethu awukaze uthathe okokuziphilisa kwethu awukaze usinxibe izinto futhi awukaze usitshele lutho egameni lenkosi kodwa lokho okwakuyiqiniso wathi khona-ke ziqhelani seni nalezo zinto laphayani uthole inkosi phezu kwenu na uNkulunkulu inkosi yenu futhi kwamdumaza uNkulunkulu uSamuel wakhala phambi kwenkosi nenkosi yathi abakulahlanga wena Samuel balahle mina uyithuluzi engisebenza ngalo bavumele babe nayo futhi lokho impela abakuthola futhi sithole usizi olwakulandela uNkulunkulu inkosi yabo uNkulunkulu inkosi yethu umangcwele ungumholi wethu uNkulunkulu siphe umoya ongcwele masihlale ngakuwo ibhayibheli lesiqondiso kubona ukuthi ngabe ngumoya ongcwele yini umoya ongcwele ngeke ungethembisa ukuthi ize lapha ukuphike ngapha ufanele ugcine ingcamashi owakusho ukuba uhlale ungunkulunkulu kulungile uzofanele uhlale ungumoya ongcwele ufanele ufane yebo babefuna ukungamkholwa uSamuel ngenkathi uSamuel wayenezwi lenkosi futhi wabatshela u-Israyeli wamemeza futhi wasine impela babenesikhathi esimnandi kodwa bathela ukuthi bazulazula iminyaka engamashumi amane manje ekuzuleni kwethu nake nacabanga ukuthi benzani phandle lapho ehlane na nake nacabanga ngalokho u-Israyeli yakwenzile na uNkulunkulu wababusisa impela bakwenzile babenezivande zabo izitshalo zabo baganwa abafazi babo bakhulisa abantwana babo uNkulunkulu wababusisa futhi ubusise umnyakazo wephentekostali yena impela kodwa yakhumbulani lokho kokungesikho lokho uNkulunkulu abathumela kukho ukuba bahlale kulelo hlane babezodlula nje ehlane babesendleleni yabo eyayizweni labo lesithembiso ibandla lalizoqhubekela esithembisweni esigcwele ibandla kulobo busuku lifanele libe sebukhazikhazini balo benkazimulo lifanele lilindele ukufika kwenkosi esikhundleni salokho lihlakazekele yonke indawo liyazibuza ukuthi yikuphi kulungile ngabe lokho kulungile na ngabe lokho kulungile na ngizojoyina lokho futhi ngiye ngapha futhi ngehle kulokho wo buya suka kulezo zinto manje yini ukusenzele yona na kubenzele lokho kwabenza balokhu behleli edlane ukusibuyisela ngqo ebuhlanzweni obufanayo esiphuma kubo sazihlela futhi sazibuyisela ngqo obishini elufanayo esiphuma kulo awuqondi ukuthi uNkulunkulu akagaze abe nenhlangano akagaze agcobe noyedwa futhi akagaze akhulume ngoyedwa kodwa njalo ngokumelene nakho na uNkulunkulu ufuna ukuhola abantu abantu abakwazi nje ukuzihola bathi sisebuningini bokululekwa lokho kwafakazela inkohliso inkulu ngesinye isikhathi ngenkathi uJoshafati ehla ukuyohlangana no-Ahabi futhi bathi sine sizobuza nje enkosini kuzokala kungokombhalo kakhulu kwathi nansa iRamoti Gileyadi ingeyethu uNkulunkulu usinike yona abantwana bamaHebheru bebefanele ngabe badla lowo kolo phezulu lapho kodwa esikhundleni salokho isitsha siyawudla awucabanga ukuthi sifanele sikhuphuke na noJoshafati wathi umuntu olungile ehambisana nabangalungile yileyo ndlela amaqembu ephentekostali ayiyo kulobo busuku abantu abakahle ama-Methodist ama-Baptist nokunye nokunye iphentekostali yona inhlangano iphentekostali iyisehlakalo niyabo abantu abaningi abalungile bangena eqenjini elingalungile belalela lezo zimfundiso ze futhi benqaba izwi kunjalo impela no Qaphelani uJoshafati wathi akufanele yini sibuze inkosi na? Wathi impela ngiyaxolisa, oh kusobala bengifanele ngazi ngalokho. Nginabaprofeti abakahle bamaHebheru abangamakhulu amane ezansi lapha, ngizokwehla ngibalande. Ngakho wehla bonke baprofeti uZedekiya wazitholela izimpondo ezimbili wathi qhubeka ukhuphuke. Impela kuzokala kunengqondo bathi uNkulunkulu wasinika izwe elethu lelo, kodwa kukhona ukuthize okuhambisana nakho. Ufanele ulalele uNkulunkulu ukuze uhlale kulelozwe. Kungaleyo ndlela kule mbuso kuPentecost ulalelanga uNkulunkulu ngenkathi uhlela futhi uzehlukanisa. Ubonakala ungenakho ukukholwa. Ungahle ube yiPentecostali kodwa awusilo ngegama, kodwa ufanele ube yiPentecost ngaphansi kwemibandela. Ukuthi kuphela kukaKristu izwi likaNkulunkulu lingageleza kuwe futhi lizibonakalise futhi lifakazise ukuthi linguNkulunkulu noNkulunkulu esebenza ngawe ukuphela kukaKristu kuwe. Manje siyakwazi lokho. Bonani ukuthi lokhu wathi awu bonke bathi khuphuka inkosi nawe khuphuka. Nibadidule nibasuse ezweni lingelethu. Futhi niyazi lokho akuzange kuzwakale kahle nje kuJoshafati, wayeyindoda yomoya. Wathi akekho omunye futhi esingambuza na? Kungani ubuzana nawe yedwa kubeni nansi inhlangano yonke manje, nabo bonke ababhishobhi namagosa nabo bonke na? Bonke bamile phandle lapha, kungani uthole omunye na? Wathi kodwa ngokuqinisekile kukhona omunye futhi? Wathi ya nginaye bengingambuza kodwa ngiyamzonda. Ngani? Impela, impela, wayemzonda. Wayengumprofethi wangempela. Wathi ungu-Imle ndetena kaMikhaya, inhlangano yamkhipha kudala, ayinanhlanganyelo naye. Wathi ake simuzwe. Oh, wathi ngiyamzonda. Wathi inkosi mayingasho kanjalo kodwa ake sizwe ukuthi uzothini. Kwase kuthi-ke abanye bamagosa bagijima baya ngale bamtshela bathi bonke ababhishobhi nawo wonke umuntu usho lokhu nalokhu, ufanele usho into efanayo. Wathi ngizosho nje lokho uNkulunkulu akubeke emlonyeni wami. Amen. Oh, besifanele sibe nomfowethu Zep lapha manje ukuba asiculele ikhorasi lika Amen. Yebo mnumzane, yisho lokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wakho. Akasoze asho lutho ngaphandle kwezwi lakhe. Umprofethi ungumbikezeli ngaphambili ngokufanayo nembikezeli. Iqiniso. Ngakho wathi ngizosho lokho uNkulunkulu akushoyo. Waseke ehlola umbono wakhe wathi ake ngibe nakho kulobu busuku ngibone ukuthi inkosi ithini. Ngokuthi kulandelayo waphuma futhi wayino isho kanje inkosi. Ngani na? Wakuhlola, wayazi ukuthi lowo mprofethi wangempela phambi kwakhe, lowo izwi lenkosi eleza kuye, wayefanele abe neqiniso. Waqalekisa u-Ahabi, wamtshela ukuthi izinja zaziyokhotha igazi lakhe loJezebeli wayezosakazeka emasimini kanjalo kanjalo. Wayazi ukuthi akukho okuhle okwakungaphuma kuleyo nto. Wayengumzenzisi. Ngize nitshele ukuthi uNkulunkulu kasoze abusisa ibandla inqobo nje umali izihlela lona futhi lizibeke ohlangothini olulodwa. UNkulunkulu alufakazisile phansi onyakeni aliqalekisileyo. Ngikhombisa iqembu elilodwa labantu lapho uNkulunkulu avusa khona imvuselelo phansi kwama-Methodist, ama-Baptist, Presbyterian, lutshe labakakhampeli noma kungaba yini. Ngenkathi evusa iqembu labantu futhi waqala imvuselelo ngenkathi behlela bafa futhi abaphindanga babuya. Nkulunkulu ngakubuzisa kanjani lokho akuqalekisile na? Oh, buya Luziyana, umnyaka wetshubhile usufikile. Buyela kwabakho, buyela efeni lakho impela. Qaphelani, wayeseke ekhuphukela lapho egqumeni futhi walahlekelwa ukuphila kwakhe ncamashinji, ngoba qaphelani ukuthi uMikhaya washo iziprofeti sakhe futhi wazi ukuthi umbono wakhe waqhathaniswa ngamashini ezwi lenkosi impela. Kwenzeni kithi na? Kwenze into efanayo, sathatha izeluleko eziningi ukuze siphephe. Lokho kuya kwenye indawo yemibhalo ngingasho, uJuda wahamba wayozilengisa, nawe hamba wenze kufanayo. Kodwa akukusebenzisi kahle empalweni, ufanele ulenze lisho khona impela elikushoyo. Alisilo elokuzihumushela lona ngaseze, lifunde ngendlela elifundeka ngayo, ileyo ndlela kufanele kube ngayo. Futhi ke uyohlala njalo ubuyela kulo, futhi uNkulunkulu ufanele alihloniphe. Uqapha izwi lakhe ukuze agcwalise izethembiso zakhe. Kwenzeni kithi na? Kwenze buthaka kukholwa kwethu. Into yokuqala nginohlu lwezinto ezibhalwe phansi lapha, amakhasi ayishumi okwenziwe kithi. Ngizokweqa ingxenye yakho. Into yokuqala kwenze buthaka kukholwa kwethu ngoba kwasehlukanisa, futhi sibone omunye umfowethu ngale kwenye inhlangano ekhuluma ngezilimi futhi emukele umoya ongcwele futhi enza izinto ezifanayo esazenzayo. Lokho safundiswa ukuthi ungumzinzisi omdala ngoba wayengakholelwa eqenjini lethu. Asihlukene sonke, simzimba munye, munye ethembeni nasemfundisweni iBhayibheli, munye othandweni. kwenza buthakathaka ukukhola kwethu kwasikubaza yebo mnumzane kwenzeni na kwenza izinkukhu ngezinkozi izinyoni eziboshele emhlabeni ngezasezulwini awu inkukhu inyoni kunjalo kodwa iboshele emhlabeni igcine izindleko sayo phansi lapha lapho wonke uchakide ofikayo uza ngapha ubulale amaqanda ayo futhi uthathe abancinyane bayo nezinto kodwa hayi ukhozi usakha phezulu kakhulu ngaleya kuze kube akukho lutho olungaluthinta uNkulunkulu ufanisa ifa lakhe nezinkozi niyazi kunjalo futhi sinesigejane sezinkukhu zePentecostali futhi hayi izinkozi yini eyakwenza na sibanika ukudla kwezinkukhu yilokho okwakwenza uhlobo luthile lesivumo kholo noma ihlelo hayi izwi likaNkulunkulu ophilayo sakuthishila futhi sakuphendula futhi senza lokho esasifuna ukukwenza ngakho ukwenza inhlangano lenezela izifundiso zencabashini njengoba ibandla lamaRoma lenza into efanayo akumangalisi lalingonina izifebe yebo mnumzane babapha ukudla kwezinkukhu isivumo khona sehlelo futhi baphile ngalokho yilokho kuphela abakwaziyo baboshela emhlabeni abazi ukuthi bangaziphakamisa kanjani izinyawo zabo futhi bavuke ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi babize ukunqoba abazi ukuthi ziminyezwa kanjani izindumiso zikaNkulunkulu abazi ukuthi bakwemukela kanjani ukuphulukiswa kukaNkulunkulu ukhuluma nabo bakhala njengomnyuzi abazi lutho ngakho nginjalo uma ngixolele nje uma ngisho okuthile okungalungile bengingaqondile kusho lutho olungalungile ngiqonde ukwenza iphuzo ukuthi abantu bangakhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu bafulathele wo ngisho namaqembu ethu ePentecostal ayakuphika benazini ukuthi ibandla leRoma Catholic kuqala laliyibandla lePentecostena iminyaka eyizinkulungwane ezimbili lizilethele lokho makuthi lenhlangano yePentecostal iqhube ngendlela ebikade ingayo eminyakeni eyikhulu kusukela manje izoba yimbi kakhulu kunebandla lamaRoma yilokho kwenziwa ukwengeza izivumo khona nezimfundisoze wenza izinkukhu esikhundleni sezinkozi uNkulunkulu uNkulunkulu uJehova khozi zonke lezi zincane ziyizinkozi mfowethu bayakwazi ukugibela phezulu lapho okuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu kwalo lonke loluhlobo lwehlaya ezantsi lapha eliqhubekayo bafuni neyoda imibuthano yenu yasesibuyeni bandiza phezulu ezindaweni zasemazulwini lapho kukhona khona izinkanyezi liphefumula umoya ohlanzekile wokuhlanzeka yebo mnumzane oh yebo benze imibutho yethu ibe yesimanje yilokho abakwenzile futhi enye into abayenzile balethe kuziphatha kubi kwabesifazane bethu ncamashi abesilisa bethu abafowethu babafaka emahlelweni futhi bathi uma ungakwenzi uma sikukhipha sosekhadi lakho kuwe ikhadi lakho lehlanganyelo ngani awusoze wakwazi kushumayela komunye umuntu ngoba sizokudixa sizokuhlukumeza futhi bayesaba lokho kumenza inkukhu Kodzi sichidije buya leli ithupini ulukhozi makungabina umuntu okutshela ukuthi ungukhebe noma inkukhu uxolo ukuthi wena awu ungukhebe nawe nenxa yebo mnumzane ulukhozi wena yebo mnumzane unendaba ngezivumo kholo ezifile ezindala namahlelo masibuye sizinkozi sindiza kwenza semazulwini amen ukhozi lungahamba lapho ingekho enyinyoni engacabanga kuya khona uma izama kulilandele ngabuthuka inyoni yakhe ke ngoku chekile yebo impela ngiyalitshela indoda ezelwe ngomoya kaNkulunkulu indoda nomoya isifazane wakheke ngokukhethekile haleluya bazala benomoya kubo okwaziyo ukuziphathana kwenza nokuba indodana kaNkulunkulu amen iqiniso uyazi ukuthi kweqiniso lokho yebo mnumzane asifanele sibe nakho abesifazane bethu kwakuvame ukuba yihlazo kwabesifazane bethu kugunde izinwele zabo bayakwenza kwakuvame ukuba yiphutha ngabesifazane kuba bazipende bayakwenza amaPentecostal ngahamba lapho esikhathini esike side sedlule kwelinye lamabandla ethu adumile ePentecostal babazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngakho ngivele ngiyahamba ngishumayele izwi futhi bengilokhu ngelishumayela bonke basukuma baphuma cishe impela babengenakho neze kwanele ukubani sodwa sikole nakho kuphuma besifazane abaphungule izinwele oRicky noElvis futhi bonke besuka ngalendlela nangalendlela ngaleyo ndlela futhi bengothisha bakasonde sikole ngathi leso sigejane sezinkukhu azikwazi ukumelana nokudla okusha kunjalo sidinga umoya ongcwele izinkozi zidla ukudla kokhozi izinkozi aziphili ngezivumo khona ziphila ngomoya ongcwele ziphila ngoChrist izinkozi zikaNkulunkulu zangempela zifanele zizalwe ngokukhethekile Inkukhu ithi nami ngiyinyoni, ngiyazi ukuthi uyinyoni kunjalo, kodwa hayi ukhozi abalizwa, abakwazi ukulimela, abakwazi ukuthola bagcwalise, abakwazi nje ukulithatha. Ngani na abakwazi ukulithatha, abazi lutho ngalo, bazothisa imibuthano yethu, bayikhubaza imibuthano yethu, ikhubaziwe yisimanje manje. Sinamabandla amakhulukazi amahle, izinhlangano ezinkulukazi ezinhle, odokotela bobuNkulunkulu abakhulukazi abahle. Ngake ngaba nenhlonipho ngowesifazane omncane ngesinye isikhathi kwakungunkosikazi McPherson, umkaRolf McPherson, umKristu omncane othandekayo. Futhi ngangihlezi ngixoxa esidlweni sasekuseni nomunye wosomabhizinisi ongumKristu. Futhi sasihlezi lapho sixoxa sine, kwakuyidina, kwakuyilo. Futhi ngakho umfowethu T40 wathi kimi, wathi M40 Branham, ngiyamangala ukuthi kungani ungaphumanga ukuzosibona. Kudala nodadewethu McPherson uphuma ekhaya lePentecostal eliyifashini endala, uyise nonina omunye wabasekuqaleni abadala ePentecoste. Futhi ngathi awu baxoxa ngomunye umfowethu wasungula isonto elikhulu, futhi wathatha cishe konke ababenakho ethempelini, konke ayekwenzile ngale ndlela. Ngathi awu lokho kuwukuncoma okubi kakhulu ebandleni lapha, uma beya ngaleya ukuyokwakha isonto lesigidi samadola, futhi benelilodwa eselivele lakhiwe lapha. Ngathi izingane ezilambile zidla emgqongeni kadodi, zilambile yilokho kuphela. Futhi lapho sesiqala ukukhuluma ngakho, udadewethu McPherson wasukuma wayeseGirolf. Lokho kuqiniso, wathi sitholeni lapha ngaphandle kwendlovu emhlophe eyisigidi samadola na. Ngathi uma ubungabuyela kulelo vangeli unkosikazi McPherson alimele ngobhabhathizo kamoya ongcwele namandla kaNkulunkulu esikhundleni sikadokotela PhD LLD, lonke lelo hlobo lokuya esikoleni lapha. Sidinga kubuyela ePentecoste, sibuyele evangelini, sibuyele ebuholini bukamoya ongcwele. Yebo mnumzane, phumani lapho futhi nibone labo bashumayeli besifazane izinwele ezikundiwe zamfushane zonke izinhlobo. Niyazi ukuthi benza kanjani? Uyazi ukuthi kwenzani na? Ngenyukela lapha ezweni ngolunye usuku, futhi angezange ngibone, ngibone isifazane ngapha eLos Angeles. Mina ngikhuphuka ngiyomkhulekela, ngacabanga ukuthi wayenochoko, kodwa ngangibone uchoko kungabukeki kanjalo, kuluhlaza satshani ngaphansi kwamehlo nakho konke kanjalo. Angezange ngaqala ngahamba ngenyuka ngasengetshenenekazi ngesithunywa yasenkolo, ngilibonile uchoko, ngizibonile isifo sokudabuka kwesikhumba, ngibone yonke into. Angikaze ngiyibone into enjalo, ngingumfundisi, ungangivumela ngikukhulekele na? Nakho kukhuphuka elinye libukeka njengalo, futhi ngacabanga awume kancane. Kwakuyini nangani? Kuyihlazo mhlawumbe wesifazane ubukeka kahle, kodwa uyazi ukuthi awufanele ubukeke njengomuntu ongajwayelekile ukuthi into ethile yangaphambi komlando, into ethile vela kwenye indawo abayibiza ngemazi. Ungongcwele kaNkulunkulu ozelwe ngokusha, hlala ngendlela uNkulunkulu akwenza ngayo. Kunjalo abaningi balabo besifazane bePentekostali, lapho wesifazane enza lokho kungamanga ngaphandle, ingaphandle liveze kuphela kungaphakathi, kungamanga ngaphakathi, unehlelo lamanga abambelele kulo esikhundleni se uKristu. Befanele agcwalise impilo yakhe ngamandla okuvuka kwakhe esikhundleni salokho. Uthathe isivumo kholo esenziwe ngumuntu, ingaphandle lihlala liveze kungaphakathi, isihlahla saziwa ngesithelo esithelayo. Hohi, ngiyazi ukuthi ungasacabanga ukuthi ngingoxegayo, kodwa angisiye oxegayo, ngizama ukukutshela okuyiqiniso. Bukani ukuthi kuwafikisephi amabandla ethu namuhla, bukani lapho ezikhona. Ngani omama bethu bebengeke bayicabange into enjalo? Abafowethu bebengeke bayicabange into efanayo nenhlangano? Kungani ku ubuyele emuva lapho ezinsukwini zakhe zokuqala, futhi washo kuthize ngalokho? Bazohleka ebusweni bakho, siyothi siphuma kulobu buhlanzo, siphuma kulokhu kuzibhixo uNkulunkulu wasibizela ngaphandle. Asifuni ukuphindela emuva njengo-Israyeli siye ezitsheni zenyama zaseGibhithe uNkulunkulu wasikhipha kukho, kodwa kade sifuna ukubuyela emuva. Sabuyela emuva, ungakubona sinakho into efanayo abayiyo. Ibhodwe alikwazi ukubiza iketela ngokuthi limnyama. Kunjalo isithupha kokukodwa nengxenye yeshumi nambili kokunye izivumo kholo nezinto zisihlukanisile nje. Kodwa mfowethu, bengingabambelela kulokhu isikhathi eside, kodwa asingakwenzi. Ake ngikutshele indaba iyodwa enhle, lona ngonyaka wejubhili. Uma uxoveke kulolo hlobo lwezinto, masibuye sinefa. oba bebe pentecoste balwela ukuzuza umkomelo futhi badabula ezilwandle ezinikazi masingahambi lombhede wezimbali olula ngokujoyina inhlangano ethile futhi sihlala phansi sithi makabonge uNkulunkulu ngiyipentecoste mazitshele isehlakalo mazibuyele kuNkulunkulu mazibuyele kudleni kokhozi mazibuyele buholini bukamoya ongcwele mazibuyele ezwini likaNkulunkulu mazibuyele ekuzileni futhi sikhuleke ngani ibandla lakhohlwa imihlangano yasemgwaqeni kudala ibandla lakhohlwa ubusuku balo bude bomkhuleko ngani abasakwazi ukukhuleka imizuzu eyishumi nanhlanu hoyi futhi lapho lenza into ethize encane engokokugcina umthetho ngamehlo ingxenye yabo iyalala ngani yihlazo izinkokhozi zamakudla ukudla kokhozi awukwazi ukukwenza angeke zikugaye kunjalo awakhelwe khona awakhelwe ingxenye emahadlaadla kufanele lewakhiwe ngendlela emahadlaadla futhi indlela kuphela ongake uthole ngayo lokho ngokuzalwa ngokusha futhi uguqule indlela yakho futhi ubuye amen yebo mnumzane yebo mnumzane sekuyisikhathi sokubuya ubuyele kwini mfowethu Branham na ngibuyele enhlanganweni ngiphuma kuyona khabo buyele feni lakho ifa ubaba wethu asishiyela lona yena wenza kanjani hlobo luni lwefa alishiya na Lindani mzini waseJerusalem anize nembathiso amandla avela phezulu yifa lelo hayi hamba ujoyine lena futhi uhambe ujoyine leyo hambe ujoyine lena linda kuze kufika amandla avela phezulu isikhathi eside kangakanani na kuze kube usuku olulodwa na izinsuku ezimbili na linda kuze kube ungathatha amadlingozi amancane okukho ngatheko okuncane linda lapho uze ufe futhi ungcwatshwe futhi uzalwe ngokusha kuKristu Jesu futhi konke ukugquma komthambo okwempilo yakho kushaye kuveze uJesu Kristu uze ubone ukuphila kukaKristu kubonakaliswa ekuphileni kwakho kwakho indlela ohamba ngayo yebo mnumzane uzokwazi ukuthola lawo mandla njengoba babenawo emuva lapho ekuqaleni emuva efanele lePentecostal yebo mnumzane lokho kuyimpahla yakho ihlelo alisiyo impahla yakho iPentecoste liyimpahla yakho hayi inhlangano yePentecostal oyihlo baphuma entweni enjalo isehlakalo sasePentecostal siyimpahla yakho Asizihlole ukukhala kwecilongo hlobuluni lwecilongo na izwi icilongo likaNkulunkulu umoya ongcwele ezwini Oh imbongi yakusho kahle ngempela lapho ithi Nations are breaking Israel's awakening the signs that the prophets foretold the Gentile days numbered with horrors encumbered return O disperse to your own The day of redemption is near man's hearts are failing for fear Be filled with the spirit your lamps trimmed and clear. Namuhla sinabashumayeli ngokwenkambo elungileyo abafundile izifundiswa ezinhle abaxoshiwe abakwazi kuma futhi bangalokothi banyakaze bangalokothi bahliphize izinwele bangalokothi bajuluke ngisho neconzi futhi nje bame lapho futhi bakhulume futhi ho banikeze izindatshana zebandla nakho konke kahle kakhulu imizuzu eyishumi nanhlanu ngenkathi usalele qhubeke ubuyela ekhaya futhi nizibize ngamapentecostali futhi sithi ngamshumayeli omdala lo madlala wasemahlathini ozophuma igqoke ipheya lama overloli futhi ashaye ikumpidi haleluya ecotshwe ngamandla kaNkulunkulu angeke ashumayele imizuzu emihlanu ukuze kube umoya uthathe ibandla futhi sebuhambile busuku bonke phezulu ezindaweni zasemazulwini izinkozi aziyikucothoza ezintweni zasesibuyeni zikhuphukela ezindaweni zasemazulwini ukuze zithole ukudla kwazo ukukhala kwecilongo yebo mnumzane buyani bahlakazekileyo kodwa uma wathengisa ngefa lakho uma wathengisa futhi wenza lezi zinto ngithini na buyele muva Uma uzihlanganise nehlelo lithile elizama ukukuvimba ekuhlanganyeleni nabanye abazalwane shiya into leli yijubile amen ngizizwa nginokukholwa buyela buyela leli yijubile ungalivumeli lidlule kumbula ungalivumeli lidlule uma uthengisile uma uphumelezweni uma wonile bewazi ukuthi wake waba nesihlakalo uhamba futhi wajoyina lapho ongeke wahlanganyela khona nabo bonke abanye wenze zonke lezi zinto ngikhathala ukuthi wenzeni uma uyindodana unelungelo lokubuya manje ngoba yijubhile yisikhathi sejubhile kodwa uma uzenzile emuva wangena ogangeni ndawondawo wabhala phansi igama lakho futhi wagxilisa kwehange wathola konke kwenziwe inkukhu akuzukuba bikho okuningi okuzokwenzeka kuwe ngoba awusoze wakuzwa uzophuma bese uthi awu ngicabanga ukuthi bekulungile ngike ngakuzwa lokho ngaphambili yabo hamba uye ekhaya ukulalise uvuke ngakusasa kuseni kodwa ukuphenduka awukulalisi izwi kaNkulunkulu ngeke walithintitha uma ulukhozi ubambe ukuthize lokhu kuzokala kuwukuthi kangokungcwele futhi ngiyathemba ukuthi ku angikuqondile ngaleyo ndlela kuwe kodwa angiqondile mina uqobo njengomlimi owabeka isikhukhukazi wayene wayengena awu wayenamaqanda anele ukusibeka sintulele lodwa wabeka iqanda lokhozi ngaphansi kwaso ngenkathi lelo khozi oluncane luzalwa kwakuyinto ebukeka ihlekisa kunokho konke phakathi kwalezo zinkukhu owake wayibona iy'nyoni ey'nqaba impela ngakho yena isikhukhukazi esidala sasikhala futhi sidle futhi cishe impela noma yini nalowo mfo omncane lokho ngokungesikho kudla kwakhe wavele wangakwazi kokumela futhi wayekuzwa lokho kukukuza isikhukhukazi kusho ukuthini lokho na sinokudla kokusehla kophaya inhlaliswano imidanzo imidlalo yokuwaka ibhanko niyabo lulukhozi alukwazanga nje ukuyiqonda leyo nto ngolunye usuku umama omdala eluzingela kufanele ukuthi kwakungunyaka wejubhile kumfo omncane wafika umama omdala futhi wamemeza kakhulu labheka phezulu lwathi lokho kuzwakala kahle lwezwa ukuthile wathi ndodana awuyona inkukhu ulukhozi phuma kukho lathi mama ngingaphuma kanjani na wathi vele ubhakuzise amaphiko akho lokho kungukukhulula kwakho okuphiwe nguNkulunkulu uzalwa ulukhozi unefa khuphukela phezulu phuma kuleyo nto buyele muva lwabhakuza kane noma kahlanu futhi lapho selwenzile lwahlala phansi ngo esigcotsheni egcikeni khona kanye phakathi nenhlangano yepelekostali wathi ndodana uzofanele ugxume ngaphezu kwalokho noma angikwazi ukukuthola ukugxuma kulandelayo lathi cababa emaphikweni kamama walo futhi laya ezindaweni zasemazulwini lolo ubizo losuku mfowethu buyele muva anizona izinkukhu nizinkozi buyelani muva yabo mnumzane manje siyazi ukuthi kuyiqiniso manje icilogo liyakhala lona unyaka wamashumi amahlanu nizwile ngalokhokho mdala kulokhu kusa nangale miyalezo ukuthi bekuyini ngiyalitshela kulobu busuku ukuthi isithembiso simanje asibuyele muva uPawulu wathi ezenzweni futhi qhabo kwabasekorinte bokuqala ishumi nane isishiyagalombili uma icilongo likhala ngezwi lingaqondakaliyo ngubani ongazilungiselela na sinamatete amakhulu anqamula umhlaba namuhla wonke amabandla ezihlela ndawonye njengomshini omkhulu wepolitiki abantu baphuma njengombuso othile omkhulu beza kuwo futhi into yokuqala niyazi ama-Methodist athatha ababo futhi ahambe ngaleyo ndlela nama-Baptist athatha awabo futhi ahambe ngaleyo ndlela futhi omunye akazi ukuthi omunye wenzani umusa bakithi akusikho lokho icilongo linikeza umsindo ongaqondakaliyo wozojoyine lesi sivumokholo wozojoyine leso sivumokholo ngebhayibheli lisho enye into ethile yabo mnumzane uma icilongo lingakunikezi umsindo othile awazi ukuthi yini okufanele uzilungiselele yona kodwa lapho ubona icilongo likaNkulunkulu likhala izwi likaNkulunkulu noNkulunkulu eliqinisekisa ngezibonakaliso nezimanga njengoba athi uyakwenza kunjalo futhi uma icilongo linikeza ukukhala okungaqondakaliyo yo kapteni omkhulu ngeke aluqinisekise ubizo oh mfowethu lokho kwakuyisise sigcwele ukapteni omkhulu ngeke aluqinisekise ubizo ngokuba wathi kumakhu weshumi nesithupha izwe lonke nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lo ngukapteni omkhulu ngegama lami bayokhipha amademoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha haleluya ilolo bizo ukapteni wathi ngizobaqinisekisa ngalokhu washo futhi kujohane ishumi nambili ukapteni omkhulu wathi ukholwa yimi hayi lowo othi uyakholwa ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza amen lowo ngumsindo oqondakalayo wathi lo majuda wathi ngani ungumuntu zenza uNkulunkulu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa Amen, mazibe nakho, siyibandla udumo kunjalo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Phezulu naphansi eluzwiyana ngekalishi kumaTimothy and Ford abadala namathaya asonge ngokucingela umuntu lokubiya. Bahamba oyihlo beshumayela lokho ngokumelene nalezi zifundisozwe enize ngezile kukho. Phumali kukho. Buyelani, buyani, pendukani, buyelani muva lapho nivela khona. Lona unyaka wejubhile, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Yebo mnumzane. Oh, ake ngisho lokhu, lokhu kuyaqoshwa. Ngiyazi nina bandla elicebile laseLaodikeya lathi kangidingi lutho. Uyazi iBhayibheli lathi uyoba ngaleyo ndlela lathi usivivi. Oh, wena uthi siyamemeza sidumise uNkulunkulu. Oh, yebo uIsrayeli wenza kufanayo futhi wenza iphutha elibi kakhulu futhi lokho akusikho. Ngiqonde lokho kushisekela uNkulunkulu. Akukho okungakuvimba. Bukani lo maHebheru ushumi nanye lapho nje okunqokuzisa ekhanda kukodwa kwalabo khokho abavela kuNkulunkulu banqoba imibuzo. Basebenza ukulunga bamisa umlomo wengonyama futhi baphunyuka emlilweni nezinto abazenza ngokukholwa ngokunqekuzisa ekhanda kanye nje okuvela kuNkulunkulu namuhla uNkulunkulu angathumela umshumayeli futhi alibethele lelozwi ngamandla akhe wonke futhi siyolala sivuke futhi siphume akumangalisi ukuthi nibiyelwe ngezingange phakathi ibandla linjalo ngiyazi lokho kuyaqoshwa kuya ezindaweni eziyinqaba niyabo lokho kuya emhlabeni wonke ngoba sinokudayiswa kwamatheyiphu ngokuphelele emhlabeni jikelele kuya kwimishini emasimini angaphandle futhi ngisho bonke yebo mnumzane buyani lezi yizikhathi sokubuyela ngenkathi kufika ubizo yebo mnumzane lezi zibonakaliso ziyakulandela amadodana hayi izigqila hayi izigqila hayi izinceku kodwa amadodana lezi zibonakaliso ziyakulandela abakholwayo futhi angekho ongabiza uJesu ngokuthi uKristu kuphela ngomoya ongcwele kunjalo ungase uthi uyakwenza kodwa umoya ongcwele uzofanele akuqinisekise futhi akufakazise yebo mnumzane oh iLaodikeya ecebile enebandla ngaphandle uKristu engaphandle kwebandla njalo engongoza izama ukungena wathi ngicibile futhi angidingi lutho impela nikhuphuka ngo namaMethodist namaBaptist nibedlule ngobuningi kodwa aphi lawo mandla kaNkulunkulu ehle eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule na iphi leyo ntshisekelo eyayivota ezinhliziyweni zalabo bantu ababehamba kujantshi wesitimela futhi bacotsha umbila bawugcoba lapho ukuletha ivangeli na sibenza baphenduke emathuneni abo siletha ihla zoko baba nomama bethu abalwelwa ukuzuza umkhomelo futhi lapha siphila ngokunethezeka ngapha ngokwehlelo ngabe sengisho kwanele ukuze nginenze niqonde ukubuya
God pulled his elected church out of them denominations 50 years ago
uNkulunkulu wakhipha ibandla lakhe elikhethiwe kulawo mahlelo eminyakeni engamashumi amahlanu edlule uNkulunkulu khipha leyo nsali leli yijubhile uyabiza futhi buya jubhile eminyakeni engamashumi amahlanu edlule uNkulunkulu wabakhipha kukho futhi kulobu busuku zama ukukwenza futhi sizoqhubeka kusasebusuku sekuyikota lishayile asikhothamise amakhanda ethu
Nations are breaking. Christ is everywhere. Israel's awakening. She's her own nation. Got her own money, her own army. She's in the United Nations. The signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered, atomic bombs and everything. Oh, return, oh, disperse to your home. This is the year of Jubilee. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Return, return,
The Holy Spirit.
Buyani, buyani umoya ongcwele uyakhala, buyani. Ngingacabanga ngenkathi uJesu ebuka ngaphandle phezu kweJerusalema futhi wakhala ezingimbezi, wayelithanda futhi babemlahlile. Futhi indoda ayigcwaliswe ngomoya kulobu busuku ingabuka ngaphandle phezu kwebandla futhi ibone abantu bekufanele bakhanye ngamandla akhazimulayo kaNkulunkulu nomoya ongcwele ngaphakathi enhliziyweni yakho ukhale izinyembezi zokuzisola. Senzeni na? UNkulunkulu wasibiza obaba bethu ngaphandle eminyakeni engamashumi amahlanu edlule futhi sabuyela emuva futhi niyabona ukuthi ukusibikiphi isigejane esiyihlazo ngaphansi kwegama lePentecoste. Abantu ababhemayo, abaphuzayo, abashade kathathu noma kane, abesifazane abakhonda izinwele zabo, abazipendayo, abasebenzisa izabo izikhende, bagqoke izingubo ezingenasimilo, yonke into bazibiza ngodade bePentecostali. Yeka ihlazo egameni likaKristu, yeka ihlazo phezu kwebandla lakhe. Akumangalisi ethi amagama enhlamba atholakala eBhabhiloni, inhlangano, kudideka, konke kwenakele. Zonke izinhlobo zalokhu, lokho nokunye, uphi uKristu kuyo yonke into na? Buyani bantu. Ngiyabangela kulobu busuku ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu, abantu bakholwa ukuthi leli iqiniso ukuthi besifanele sibuye ngaleli jubhili ngobizo lukaNkulunkulu lokugcina ebandleni lakhe. Uma wenza phakamisa izandla zakho kuNkulunkulu bese uthi, Nkulunkulu ngifuna ukuza, vele uphakamise isandla sakho uthi, ngiyakukholwa, ngiyakukholwa. Zonke izinkozi manje ezaziyo futhi ezikholwayo. Baba wethu yasezulwini, uyazibona lezi zandla okungenani ingxenye yalezi zithameli noma ngaphezulu ziphakamise izandla zazo futhi ziyazi ukuthi kuyiqiniso. Nkulunkulu yasezulwini, thumela umoya ongcwele Nkosi. Ngibona amahora ebamnyama nenhliziyo yamadoda ziyakhula, zipixeka, zibande futhi zigcina umthetho ngamehlo, amabandla asehambile. Kodwa abazi ukuthi yini leyo ntshisekelo nothando namandla ababekwazi eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule eminyakazweni ePentecostali. Bazenzele imigede emincane, bazenzele izingange zabazungeza futhi ngeke baphume ngejubhili. Akuzange kube njalo. Futhi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu ongaguquki, uzigcina unjalo ngaso sonke isikhathi. Imiyalo yakho ingeguqulwe, sonke isinqumo siphelele. Ngakho-ke akudingekile ukuba siguqulwe, siphelele, siyizwe lakho. Makube njalo kulobu busuku Nkosi, makube ukuthi inceku yakho yonke indawo, amadoda amaningi asaba uNkulunkulu Nkosi, ami ngalezi zinsuku ezweni lonke beshumayela, buyani buyani. Buso babo bukhophozela ngokuphoxeka lapho abefundisi abavakashile bengena ebandleni futhi babone besifazane nabesilisa nendlela abenza ngayo nabaziphatha ngayo nabefundisi abagcwaliswe ngomoya futhi bayazi ubuso babo buyakhophozela, yini abangayenza na? Uma besho noma yini ngakho leyo nqubo yenhlangano yabakhipha. Oh uNkulunkulu, zikhiphe lezo zinkozi lapho Nkosi, zikhiphe kuleso sibiyelo leli ijubhili, bakhiphele enkululekweni nakumoya ongcwele, mabame baphile noma bafe. Okhokho bethu baphuma kuma-Methodist, ama-Baptist namaLuthela, kwase kuthi isizukulwane ngesizukulwane lapho bezihlela khona bathengisa, wabiza izinkozi zakho kulelo hoko kuleso sibuya. Nkosi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu ofanayo kulobu busuku, biza futhi Nkosi ngesikhathi sejubhili. Sipe baba wasezulwini ukuthi ngaphambi kokuba leli viki liphele ukuthi sizobona amandla kaNkulunkulu ebuyisela futhi izibonakaliso ezinkulu nezimanga. Makuthi abagulayo bangaphulukiswa, abakhubazekile bahambe. Makuthi izinyonga zihambe, izimpumputhe zibone, izithulu zizwe, abafileyo bavuswe futhi amandla kaNkulunkulu abonakaliswe ezinhliziyweni. Siphe khona, qale ivuselelo futhi Nkosi, khipha abantu kulezi zinto ezibandayo zokugcina umthetho ngamehlo abazenzayo, badlale umculo omncane futhi basine, babiza umoya ngesigqi somculo. Oh uNkulunkulu ongcwele kaNkulunkulu, angasina ehla enyuka emigwaqeni noma endlini yokuphuzela utshwala noma kuphi ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu, lapho esina ngomoya futhi amemeze futhi adumise uNkulunkulu. Bona kubenza baphile ngokwehlukile ngaphandle Nkosi, nebandla lakho liveze okungaphakathi kulo okungenalutho, okungajulile isivumokholo, ihlelo kudliwe kuphela, kudlekile kubonakala kuyo yonke indawo kukho yisilonda sibolile impela ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzowemukela umnikelo wami kulobu busuku njengoba ngiwubeka phezu kwe-altare legolide elinomhlatshelo uKristu owafundisa izwi futhi ngiyabiza kulobu busuku Nkosi makuthi umoya wakho ubuyise ibandla futhi siphe khona baba nginikela la mazwi kuwe egameni likaJesu Kristu nginikela laba ibandla kuwe nginikela leli qembu labantu kuwe wo Nkosi uNkulunkulu senzele ukuthize ngiyakhuleka yizo umkhuleko wenceku yakho siphe khona Nkosi ngikucela ngobuqotho ngayo yonke inhliziyo yami egameni likaJesu Kristu amen niyamthanda na niyamkhola na niyakholwa ukuthi yihora lokubuya na sesileyithi kakhulu ukuqala inkonzo yokuphulukisa manje sizoyibamba kusasebusuku sekuleyithi kakhulu ngifuna ukubambelela kulokhu isikhashana ngicabanga ukuthi ngiyahlanya na angihlanyi angikho bhesayi ngikwazi kahle ngikhuluma ngakho ngiyazi ukuthi kweqiniso ibandla libole kwaze kwayofika emnyombweni kunjalo lidinga kuzalwa ngokusha lidinga kubuyela efeni lalo lidinga kubuyela ePentecost lidinga kubuyela kokuthile oh wena wathi ngiyiPentecost oh mfowethu nginamahloni ukuzibiza ngePentecost hayi ngenxa yegama elingcwele lePentecost kodwa ngenxa yokuthi ngingahluka ngifuna ukunikela ngokuphila kwami uqobo ngifuna ukuzibeka ealtare likaNkulunkulu futhi ngithi Nkosi ngishaye futhi ungibumbe futhi ungithathe ngizeke hluke kulokho engiyikho manje ngenze owakho futhi ungihole Nkosi ngiholwe ngumuntu kakhulu kakhulu ngifuna ukuholwa umoya kaNkulunkulu ngiyavuma leli iPentecoste ngifuna ukubuya futhi ukubona imvuselelo amen ngiyakukholwa lokho na masiphakamise izandla zethu futhi sicule ngiyamthanda sipheni indlela bodade uma nithanda manje kulungile wonke umuntu ophakamisa izandla zakho futhi ucule ngalo lonke iphimbo lakho ngiyamthanda futhi lapho senza kanjalo masisukume ngezinyawo zethu sonke kanye kanye manje sizokalisa ukuthi uyamthanda asibe ngamapentekostala ngempela Manje asiyamishe manje kukhona iMethodist eMethodist kwakho iBaptist iPresbyterian iPentecostal asixawulane umunye nomunye futhi sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu asibuyele asikusho lokho lapho siphenduka xawula wonke umuntu lapha kanye masibuyele mfowethu Holstein wathi ushumayele wazuza street impela amen masibuyele Kazi lika Jesu Kristu.
Oh, precious is that flow, that
makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Ngazi tsakana ngikweleti lutho kodwa ngikweleta gonke kuye.
Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain, he washed it white as snow. Let's just praise him as your razor. To that experience,
pour out the Holy Ghost. Just not salvation. Ngathi umculo saqhubeka sivele siphakamise izandla zethu, masimthande nje, masimdumise nje, masikhuleke ngendlela engeyethu Qobo, ukhuleke ngendlela owenza ngayo ebandleni. Bonke abafuna umbhabhathizo omusha aphakamise xawule nani emuva naphambili. Ngifuna umbhabhathizo omusha Nkosi. Wo uNkulunkulu makabongwe uJesu. Nkulunkulu uthumele umoya ongcwele phezu kwethu. Sibuyisele muva Nkosi kulezo zehlakalo futhi sithethelele iziphambeko zethu Nkosi. Futhi sisize ukuba sifinyelele kulolu lwazi lwamandla neqiniso levangeli. Siphe khona Nkosi. Kodwa lapho omikhona ngendlela yakho Qobo ngo khona lapho omikhona dumisa uNkulunkulu nje uthi uNkulunkulu ngizokwemukela khona manje ngiyakwethembisa khona manje ukuthi ngeke ngidedele kuze kube umphefumulo wami ubuyela kulelo hlobo lwesihlakalo bangaka bazokwenza lokho nami phakamisa isandla sakho ngeke ngidedele ngizobambelela ealtar. Wo malibonge igama lenkosi, wo uNkulunkulu uthumela amandla akhe. Thumela abaprofeti bakho Nkosi, bathumele nezwi ungabavumeli baxakise entweni, thumela emuva ebhayibhelini, babuyele kumoya ongcwele, babuyele ekushisekeleni, ukuze ibandla elingenabala nambimbi. Wakwethembisa Nkosi, wakuthembisa, siyakukholwa nginxuselanga munye wethu Nkosi, nami uQobo, kuthumele wo Nkosi, thumela amandla khona manje, ecwalisa yonke inhliziyo, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzosithumela lokho esikudingayo Nkosi. Owakuthulule eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule lapha kulesi sifunda, kuthulule futhi, wo Nkosi uNkulunkulu, gcwalisa izitsha zakho futhi uthulule uthando lukaKristu ezinhlizweni zethu futhi usenze lelo bandla esifanele sibe yilo Nkosi, uthethelele izono zethu. Siyabuya kulobu busuku Nkosi njengeqembu labantu, sibuya njengabantu nomuntu ngamunye, sibuyela esikweni lethu Nkosi, umbhabhathizo kamoya ongcwele. Nkulunkulu Somandla, wakwethembisa, lihloniphe Nkosi, hlonipha izwi lakho, ngiyakhuleka egameni likaJesu.
Oh God.
Ngikathi nisamile ngifuna laba okhokho abadala abathandekayo bokhokho into ebengikhuluma ngayo mfowethu izinto nonke enazilwela iminyaka eminingi edlule. Na kanjani? Ibandla belifanele libuyele kulokho awusho mfowethu na? Siye sasuka ukuze sisindise umnyakazo sifanele sibuyele emuva. Amen.
We've gone the way of all the other denominations.
Siyambekezela yawo wonke amanye amahlelo bekukuhle kwasekuqaleni nje kuyamangalisa futhi esinyathelo ngezinyathelo baye bawele emaklashini emishini ebilokhu yenziwa ngobuhlakani bomuntu.
We've got to get back.
Sifanele sibuyele kumoya, sifanele sibuyele emuva. Yezwa ukukhala kwalowo ongcwele othandekayo osekhulile enhlizweni yakhe nezingembezi zikeleza zehle ebusweni bakhe. Yena uyazi ukuthi kukhona impumelelo elindile ngaphesheya kwe-altare ngaleya. UJesu uzofika ngelinye ilanga. Ngethemba futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzovusa amadoda lapha nabesifazane abazobuyela emuva, abazobuyela emuva naphezu kwakho konke. Buyela muva ithubili, phuma kulezi zakhe mshini, awusoze wazuzela uNkulunkulu lutho lapho, ukuzuzela inhlangano kuphela. Asiphume futhi sizuzele uNkulunkulu futhi ongakwenza kuphela ngezakhe mshini zakhe, umoya ongcwele, yilokho esanikezwa khona, uNkulunkulu anibusise.